Asikwacha misa makhanda ethu manje baba wethu sezulwini siyakubonga ngaleli elinye ithuba ukuthi sifanele size sikhulume ngenkosi uJesu ethandekayo futhi manje njengoba lina ngaphandle ongathi umoya wenkosi ngana phezukwethu ngaphakathi phansi ezindizweni zethu futhi wazise kithi isifundazwe sakhe sobuNkulunkulu okwethu intando kaNkulunkulu kuba yenziwe ekuphileni kwethu sibeke eceleni lolu suku baba emva kwezinkonzo zasekuseni izinto sizokhulekela abantwana bakho abagulayo ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi lolu kuzoba nosuku esizolikhumbula isikhathi eside ngenxa yezibusiso zakho phezukwethu sikhulekela leli qembu elikhonzisayo bonke abazalwane bonke abefundisi incwa zonke kulelizwe lapha uNkulunkulu abusise inkonzo yabo futhi bangathi bangakhula izehlakalo ezijulile zonke isikhathi kuKristu leso isifiso sethu iNkosi ukuba sikwazi kangcono ngikhulekela ibandla ngalinye nehlelo ngalinye ukuthi lizokhula emseni namandla kaNkulunkulu sikhulekela bonke abagulayo nabahluphekile manje ukuthi bazophiliswa futhi uma kuba nethuba kunabanye lapha abanathi namhlanje abangamazi njengomsindisi wabo kwangathi lolu kungaba usuku abazokusho ukuthi lokho kanye kanye yebo kuwe busisa izwi lakho ngokuba sikucela egameni likaJesu amen. Ningahlala phansi. Ngempela ngifuna ukubonga kuqala leli qembu labefundisi lapha bale Birmingham nezingxenye zezwe lapha lapho bangena khona kulokhu kuchazwa ukungisiza ukuba ngize lapha futhi ngiyanitshela ngicabanga ukuthi abefundisi abanjalo bamele bahlonishwe. Nina bandla nifanele nihloniphe umalusi wenu wenu ngoba niyabo uphumile ungumalusi futhi uma ethola ukuthile lapho icabanga khona ukuthi kungaba ukudla okuhle uzohola umhlambi wakho kukho futhi ngezinye izikhathi akuvumeki ngezinye izikhathi ungukuthi abanye babo abakuboni ngaleyo ndlela futhi mhlawumbe abathandi lokho ngezimvu zabo abaluthandi uhlobo lokwalusa kodwa ukuba umunye wabaphakeni futhi umalusi ngizama nje kuletha utshani bangempela bukaNkulunkulu ukudla kwangempela izwi futhi ngakho-ke ngibathakasela kakhulu kakhulu futhi ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu uyohlala njalo babusisa futhi kwangathi impilo yabo ibe ukuthonya kunoma ubani ozayo ixhumana naye. Ngamunye wethu unezinkonzo, inkonzo ethile ezobamba isongo umuntu othize lapho umunye engakwenzi khona yabo. Ngakho siyaziqoqa njengoba ngishile kuqaleni ukuzama kuletha okwedlula konke saziyo ukuthi kanjani ngenkonzo yethu, inkonzo yami eyabo nokunye siyabahlanganisa ukuzama kusiza nina abantu ukwazi kakhulu ngoJesu Kristu futhi sibe ngcono izinceku ezifanelekile zakhe njengoba isikhathi sisondela lapho kufanele sihlangabezane naye. Manje ngifuna ukubonga abantu lapha osivume sibe nendawo yokugcina lesi sakhiwo esihle futhi siyakwazisa kakhulu lokho sibabonga ngenhliziyo yethu yonke futhi ngikhulekela ukuthi ngamunye kubo uzo uma bekasindisiwe bazosindiswa futhi kulelo hall likhulu likaNkulunkulu ngaleya lapho ezingelozi zicula lapho abahlengiweyo bengena ngani ngiyethemba ukuthi ngamunye wabo uzoba lapho ngaphandle kokulahlekelwa eyodwa. Futhi manje ngiyanibonga bantu angikaze ngithole ithuba lokubuza imilenja kodwa ngikholelwa ukuthi zonke izindleko nezinto kuhlangatshezwane nazo futhi ngiyakwazisa lokho yonke iminikelo konke nikwenzile futhi ngokuvamile bathatha i-off ngabe bakwenzile lokho na anethi ngekanga neze lokho bathi uthe banikeze umnikelo ngemva kwakho konke sekukhokhiwe ngiyazi bengiyima ngemva kwepulpiti manje iminyaka engamashumi amathathu nantathu futhi angikaze ngithathe umnikelo empilweni yami angizange nakanye ngisho nasebandleni lami angizange ngithathe umnikelo empilweni yami ngangisebenza ngenkathi ngilose ibandla lapho ithabanakele eJeffersonville ngeminyaka eyishumi nesikhombisa nenkampani yemisebenzi yemphakathi futhi angikaze nakanye ngathatha umnikelo empilweni yami ngakho ke lezi ndleko zami nokunye nokunye futhi ngakhokho kwezishumi kwami nakho konke bengingakwenza khona ngqo ebandleni futhi konke kwangena ngqo ebandleni futhi manje ngokuvamile phandle lapha bangeni komnikelo futhi ngifuna ukucacisa ngoba abanye babaphatheli bahlezi ekhona manje minikelo enginikwe yona imali ayihambi ngqo izi kimi ngithola umhola ebandleni ngithola amadola ayikhulu ngeviki lokho amadola ngamakhulu amahlanu nambili ngonyaka ikhulu lamadola ngeviki mina manje emnikelweni eningipha wona uqondiswe emsebenzini wenkosi nakho kwenziwa ngabaphatheli ngawo kungesetshenziselwe lutho kunye kubekho phawu njengoba sikubiza ukuthi ngeke kwasetshenziselwa enye into leyo mali ingena emcebweni othile lapho lowo mcebo ukhula ukuthiwa ukuthunyelwa kwapesheya kwezilwandle okuqondiselwe kulokho futhi manje izikhathi eziningi phesheya kwezilwandle ningabona ukuthi yini esiyimelayo lapha e-United States futhi ningacabanga ukuthi kuzoba yini kaphesheya lapho futhi uma siwela lapho kulabo bantu abampofu abangena lutho hayi ngisho nokudla kwanele emuva le lawo mazwe abaheteni ngibone omama abancane belele emgwaqeni kanye nezinganyana zabo izihlathi ziphuqukile futhi zifa nonina uzama ukukunika ingane futhi uma ungayithatha leyo nansi enye futhi akukho lutho lokudla futhi sihala okwanele emigqonyeni kadoti yethu ukondla labo bantu kunjalo asiqapheli ukuthi sikahle kangakanani futhi eminweni yase-Afrika nokunye nokunye yini labo bantu ababefanele bangiwezele yona lapho na abanalo nelilodwa isenda abanalo akukho dlela nhlobo yokungijola kilapho futhi ngizwa ukuthi kufanele bazwe ivangeli nabo futhi ivangeli leyo lelo inkosi uJesu asinike lona kuleli viki ngithathele imali ngoba mina ninginika yona futhi ngingumphathi wayo ngakho iyangena ngokusebenza kwami kulenhlangano ngakho ke ayina kusatshiziselwa nanoma yini enye kodwa uthunywe kwekolo phesheya kwezilwandle futhi uthathele livangeli lifanayo ngaphesheya ngqo kubona musani ngihamba mina uqobo ukuze ngazi ukuthi ngenze kungcono kakhulu kwedlule ngikwaziyo ngazi ukuthi ngifanele ngiphendule ngalo lonke isento laleyo mali futhi ngivuna ukuba umphathi omuhle kuNkulunkulu futhi uma ngingena kuthembeka phezu kwalezo zinto khona ke ngizokuthembeka kanjani kwezinye izinto yabo ngakho ngifuna ukufuna ukunibonga futhi umnikelo enginike wona njengoba umfowethu esanda kusho nje kule ntambama ngibacela ukuba bangakwenzi lokho kodwa ngokuvamile uma benga futhi bayakwazi lokho uma izindleko zingenakwenziwa khona-ke sithatha enye yaleyo mninikelo yithunyelwe ngeposi ebandleni lapho iqondiswe kulokhu kunye bese sikhokha izindleko asifuni ukuba kubize noma bani yabo asikazi futhi ngitshele ngokuphelele imenenja kuyo yonke imihlangano umfowethu Jack Moore ehlezi lapha ngomunye wamadoda ami kuqale thimini uyazi ukuthi angigaze ngime nginganyakazi kungengakunxibela imali ubani ozonikeza lokhu na futhi ubani ozonikeza lokho na dlulise kuleti lenkongozelo bese ukholwa ngakho-ke uNkulunkulu yelapho lapho yeka ifeni lapho yeka ukuhlinzeka izidingo zami phandle lapha sekuyisikhathi sokuba ngihambe ensimini khona-ke ngakho-ke angikholelwa kulokhu kunxiba nokudonsa nokukholisa nokusongela nakho konke okunye ngemali qaba umnumzane lapho ngiqala kufika enkonzweni ngatshela ukuthi ngomlando kukhona izinto ezintathu ezilimaza umuntu inceku kaKristu futhi lapho uNkulunkulu uyombusisa futhi yamnika inkonzo encane nje bese-ke into yokuqala niyazi okunye kokuwa imali olandelayo ukuthandwa ngabantu uma ifika ekucabangeni ukuthi ungumuntu othize khona lapho-ke usendleleni yakhe ephumayo niyabo angekho mkhulu phakathi kwethu sonke siyafana singabantwana bakankulunkulu niyabo angekho ngitho mkhulu futhi angekho ngitho mncane sonke singabantwana bakankulunkulu khona-ke imali ukuthandwa ngabantu kanye nabesifazane futhi ngibhekwa njengozonto besifazane ngakho niyazi nina lokho kukude le ngakho lokho kungaphandle kwesithombe fazalo yedwa nguye wonke wesifazane emhlabeni futhi lowo umngamo wesifazane othobe kunawo wonke uNkulunkulu ake wambeka emhlabeni enzela mina kunjalo ngowami futhi wami ngedwa futhi ngingowakhe futhi owakhe yedwa futhi ukuthi ngenkathi ngisenze izwa ngacabanga lokho manje sengigugile futhi ngisacabanga khona ngakho ngiyena ngizamile ukugwema lezo zinto futhi ngitshele inkosi uJesu uNkulunkulu kunzima kuba phandle lapha ngoba inkonzo ihluke kakhulu kuyinto nje phazamisa abantu ngayo yonke indlela nginobunzima ngokwanele kulwa nalezo zinto loSathane yekela lezi zinye ngakho ngiphumile kwenza okwedlula konke ngingakwenza ngawo wonke umuntu engikwaziyo embusweni kaNkulunkulu ukhazimulisiwe manje ngiyena bonke ngomusa futhi ngethemba ngelikilanga ngingabuya futhi ngilibone futhi niyabo ngithemba ngingakwazi futhi ngithemba lapho ngibuya futhi ngiyabonga futhi ngithemba ukuthi uma sengibuya ngeke kwaba nje lapho uthola khona izinsuku ezintathu ukwethuka ukuthasuka ngiyena ngaphakathi uthule into ethile ukuthi awukwazi ngisho nokuthi ungena kuyini uyazibuza kuyinto emangalisayo ukuthi unokholo luningi kukho njengoba wenza uma sikahlala phansi futhi siqale emuva lapho kuGenesisi usuku nosuku nobusuku hemva kobusuku bese sibeka lokho phansi lapho niyabo unohlobo luthi niyazi ukuthi ukuthola umuzwa njengokungathi kunezipokwe ezikuzungezile niyazi ukuthi ngiqonda ukuthini wena awazi njengabafundi kobunye busuku babephezulu olwandle olunesiphepho nomkhumbi emncane wawunamanzi futhi wonke amathemba okusindayo engasekho futhi babememeza bekhaya kusobala njengamaKristu babekhuleka Tibonke ngesikhathi sizoda bambona yeza ihamba phezulu kwamanzi futhi bacabanga ukuthi kwakuyi isipoke bacabanga ukuthi kwakuyithunzi futhi babesaba futhi baqala ukukhamuluka futhi cabanga nje into kuphela eyayingabasiza yabonakala isipoke kwe kubo babesaba ilokho futhi lapho kuphela ithemba esinalo kunguye nezithembiso zakhe impela sezwe futhi nokho siyasesaba nebo nje sisaba ukusini iga kwethemba kwethu ngubi kakhulu kodwa khumbulani umlando uyaziphindaphinda njalo kumele uhlale ungaleyo ndlela futhi ngilizwile ivikini futhi ngubunye ngiyalibona iningi lenu mhlawumbe uthatha amatheyipu nokunye nokunye ubuyinkonzo yami ngaleyo ndlela iyahamba futhi ijikeleze umhlaba yonke indawo izikhathi eziningi ningizwe ngithi lawo mahlelo futhi uhlobo lokulahla amahlelo akukhona ukuthi ngilahla abantu ngilahla inqubo yebo hayi ihlelo abantu phakathi lapho oqhawo abantu bami ngaphambilini babengamakatolika ngingum-Irish ngokozalo bangamakatolika futhi ngiyazi ukuthi kunabantu abathile bangamakatolika abakahle abanye babo bangabantu bakithi bakahle kukhona ama-Methodist akahle ama-Baptist ama-Presbyterian ama-Luthela bonke abantu bahle behlelo kodwa lezo zinqubo ezisihlukanisayo yilokho ngimelene nakho simunye enhliziyweni sifanele sibe ngaleyo ndlela bese kuthi ke zinqubo zethu niyabo zidwebe umugqa wezimfundiso futhi lokho uma ibandla lokuqala lake laqala ibandla lokuqala noma yiliphi ibandla laliyothi sikhole lokho futhi liphethe imfundiso yalo ngekhoma esikhundleni senkathi thina bekungeke kube khona lutho ngaphandle kwebandla lilodwa Yilokho kuphela. Niyabozi sikhole lokho ngane nakakhulu uNkulunkulu ezosaziza nakanjani kodwa uma sithi sikhole lokho futhi lokho yikho futhi lokho yikho konke koleke siyafa khona lapho niyabo ngoba uNkulunkulu phakade futhi uyaqhubeka nokukhula. Ngakho ngiyabonga kakhulu futhi ngifuna nazi akukho umfundisi noma umuntu emhlabeni engimaziyo noma yesiphi isidalo singumuntu akunendaba ukuthi bekuyoba ngubani kodwa lokho inhliziyo yami eshayela khona ngibafunela umbuso kaNkulunkulu ngisebenzela indawo eyodwa phezulu lapho hayi nganoma yilimpi hlele lithile ngangikumfundisi wamaBaptist ngicotshwe ngaba yimissionary Baptist uDokotela Roy E. Davis waseFort Worth eTexas futhi ngangi ngahlala ebandleni isikejane sikahle sabafowethu futhi ngiyehlala ngithi kukhona amanye amadoda afanele kakhulu emhlabeni kwi-Missionary Baptist Church kodwa lapho lezi ziphiwo sikhonziswa kimi babengenakuye kulokho kumele uziwasho nokusho ukuthi ngangilahlekelwa yingqondo yami mina nemfundo yokufundwa ngokubhalwa kolimi yasesikoleni ngangiyo shuma yezu makozi, makozi anamanda, makozi, nukupulugiswa, nizindo, wati, ngeke kwenzega, kota, kwa banjalo, niyabo, ngoba wakwenzi. Wati, hili, zoba ngumkini ngomduele, angazi kuchigi hili, kota, ngiyazi kuchi, ubani ngipikulu ayo, ehe, ngigo, umunye washo kungi kutala, wati, ilo, taigati kakulu, ikibele, nomfuyo, chuchek mo, nami, uli mpudhi kipone, ngitabanga kuchi, umunye, waba shuma yele, batisaka nipile, engage, engabezwa, anga shuma yele, ivangeli ngo, ngokugcwele kwizilwimi ezisikhombisa futhi ngasho ukuthile kuye mayelana nokuthile ayekubalulile kokuthile ngakikushilo ngathi awu iloko kushiwo umbhalo futhi Booth waphenduka uma noba ubani wake wamazi ngumuntu ongusumaqhinga ngempela iyingisi futhi wathi ulazi iphephile lakho ngathi kodwa ngiyazi umqambi kahle kakhulu futhi lokho yi nebo ngakho kwazi yena ngokuphila futhi ngakho kunjalo kwazi yena kungukuphila futhi ngiyazi ukuthi kukhona okwenzekile kimi angisesuye engangivamise ukuba nguye njengenelikazi lekhaladi lidala uma lokhu kuzoxolelwa ngiyacela ngoba lokhu akuyona indawo yehlaya futhi akulona ihlaya empeleni kwenzekile nelikazi lekhaladi lidala lithi ngiyathanda kunikeza ubufakazi sukuma dadewethu futhi ufakaze ngasho lathi uyazi wathi angikakabisikho ngifuna ukuba yikho futhi wathi angikakabisikho ngifanele ngibe yikho kodwa lathi khona ke angisikho engangivame ukuba yikho ngiqalile empeleni ngakho ileyo ndlela engizizwa ngayo nami mina angisikho engifuna ukuba yikho futhi kungesikho ebengifanele ngibe yikho kodwa ngiyazi ukuthi angisesikho engangivamise ukuba yikho kwenzeke ukuthile kimi cishe emashumini amathathu nanhlanu eminyaka edlule futhi ubelokhu esenhliziyweni yami kusukela ngaleso sikhathi futhi ngimthanda ngakho konke kukimi futhi ngiyanithanda ngingamthanda kanjani ngale kokuthanda nina na ngimfana lapha emhlanganweni futhi indodana engumzukulu encane ngingaqoka uma ninayi noma ikuphi ukuncoma kudluliseni kubo esikhundleni sami ngoba ngingumzali ngakho uNkulunkulu uzizwa ngendlela efanayo uma singena kuthandana thina esibona nayo sizomthanda kanjani uNkulunkulu bonake yabo kumele sithandane futhi sihloniphane uma ngiza lapha ukunikhohlisa intwele ethize engugibe noma enye into ethize uNkulunkulu akasoze ihloniphe bekani ukuthi ubengenzani kimi ngenzani kubantwana bakhe na angikwazi ukuthola ngilungisene noNkulunkulu ngalokho qhabo kodwa ngiza ngoba ngiyanithanda noNkulunkulu yazi ukuthi iqiniso futhi ngingevuna kwenza konke ngikwaziyo ukuthi injabulo ebekwe phezu kwenu ngicabanga ukuthi itafule likhulu lendlaliwe ngamunye wenu nelungelo kulo abanye abantu bathi kuphulukiswa ngokukaNkulunkulu kusikho ngiyazi ukuthi yikho ngiyabonga uphuzile kakhulu kungitshela lokho ngiyabonga ngiyazi ukuthi kunjalo futhi umoya ongcwele nalezo zinto ngiyazi ukuthi kuyiqiniso futhi ngaphuma uthi qekelele kanjani ngakolukisa ngothi nene izambane lidala libandayo lisesandleni sakho ukuba phezu kwa lo ngesidlo esikhulu sedina esilungiselelwe wonke umuntu wabangcwele bakaNkulunkulu niyabo konke kungokwethu unguye izolo lamuhla laphakade ngibonga kini zigidi futhi manje ngithemba ukubuya ngelinye ilanga uma uJesu libala manje ngicabanga ukuthi ngiyazibuza ukuthi kungani omunye washo ngolubisuku ngama ngasendodeni edume kakhulu ngiyayethanda indoda asikho sidingo kimi ukuba ngibize ukuba ngingalibizi igama layo ingowami omunye wabangani bami besifuba uOral Roberts uOral ufika emhlanganeni wami umfowethu Jack Moore wayekhona naye wayenelincane ithende limanikiniki limise ngaphesheya kwenkundla lapha yangase ngasecaleni lingase Mpumalanga ledolobha laseKansas futhi ngangingale hholo into ethi ayibe nkundlwane kunale futhi uza ngapha udlale eceleni wathi futhi Branham ucabanga ukuthi uNkulunkulu uzowuza umkhuleko wami na ngathi uyoza umkhuleko kanoma ubani manje indoda yazi ukuthi inotheka kangakanani yakhe ikholiji lamadola ayizigidi ezingamashumi amahlanu neofisi lingamadola ayizigidi ezintathu ngicabanga ukuthi lokho kuludumo nomnikelo kukholweni koyedwa layedwa nomfana omncane wase Oklahoma enzele uNkulunkulu. Njomo sibone wayesehla lapho ngalobo busuku ngenkathi yohlanyalo gijimele emsamo ePortland oyigone ukuba lungibulale lase lothi wena mkhohlisi lathi wena nje bangibiza ngayo yonke into enkulu indoda enkulu cishe abashumayeli abangamashumi amahlanu emsamo bayibalekela yayihlanya eliphuma isikhungweni ezinkulukazi zinkalo ezinkulu lalumi ayisithupha cishe amafidi ayisikhombisa ubude ezinkulu zinkalo ezinkulu ngangisinda baphawondi ayikhulu namashumi amabili neshakalombili lwagijimela emsamo lwathi kulobo busuku ngizokushaya uphume uyothi ngqu phakathi naleya ndawo ngingazangcono kunoma ngisho noma yini kulo futhi wonke umuntu wahlakazeka emuva futhi ngama nje ngathula du ungazami ukujovela imicabango yakho qobo uma wenza uzolahleka ngavele nje ngama ngathula du ngase ngizizwa mina uqobo ngisho lokhu lokhu ngokuthi umoya ongcwele ukusho ngezindebe zami kulani uNkulunkulu usebenza kuphela ngomuntu wakhetha umuntu wayengaba nevangeli lishunyeyelwa ngezinkanyezi noma ngezihlahla noma ngomoya ovunguza kodwa wakhetha umuntu ilokho abelokhu ekwenza wakhetha umuntu imbulela izifihlo zakhe nokwazi kwakhe phambili nezinto ezincikwini zakhe abaprofeti washo manje umfo wayemi nje amafiti ambalwa ukusuka kimi futhi wayesabise ngalokho ayezokwenza wayebukeka efana nogoliyathi futhi lapho moya ongcwele wathi ngenxa yokuthi uphosele inselelo zikaNkulunkulu lobo busuku zowela ezinyaweni zami awu manje ningabona indoda eyikulolo hlobo lokudlanga izocabanga ngendoda esinde cishe amaphawundi ayikhulu namashumi amabili nesishiyagalombili leyo cisho ingamaphawundi angamakhulu amathathu anjengentaba imi phambi kwakho eyayikucabanga yathi ngizokutshengisa ukuthi izinyawo zikabani engizowela kuzo yahluthula ngokuhlehlisa inqindi yayo enkulu angezange nginyakaza ngama nje lapho yase inyukela kimi yahlehla kanje ukuba ngishaye ngasengizizo mina uqobo ayikho into engangingayisho nhlobo ngathi sathane phume endodeni angangamemeza ngaphezu kwalokho ngenkathi ihlehlise inqindi yayo izandla zayo zaphakama amehlo ayo afuqeleka kude le ngaphandle futhi yahamba izungeza ulimi lwayo laphumela ngaphandle nokuchaza amathe kwehle emlengeni wayo yajika yazungeza yase iwa phansi yase ixozomela izinyawo zami kuyiphansi futhi manje ke nako kuphuma amaphoyisa futhi ayeyifunisisa ngangiholele lawo amaphoyisa amabili kuKristu emuva lapho ekameleni lokugqokela kule hole likhulu futhi ngakho ngicabanga ukuthi sasinamashumi ayisithupha amanye evile ekhulwini ngaphakathi futhi icishe impelo kuphinde kabili lokho ngaphandle lilive imvula wona imile ehla enyuka nemigwaqo nezambulela futhi langibamba kuyiphansi lendlu laselithi ngabe ifile na ngathi qhaba umnumzane awu lathi iphilisiwe na ngathi qhaba umnumzane ikhonza lowo moya uyabo futhi ayikho indlela yokuyisiza nhlobo ize kukhiphe lokho ekhanda layo ngathi kodwa ngifisa sengathi beningayiginqa isuke ezinyaweni zami ukuze ngikwazi ukunyakaza nebo Thomas usibone wakubona lokho wayeseya ekhaya wase ezibethela yena uqobe kameleni izinsuku ezintathu washayela yonke indlela eyale Jeffersonville futhi uyehla eza neno umfothe okwethuka kancane gijimisa imoto yakhe ejikeleza wathi ucabanga ukuthi nginazo isiphiwo sokuphilisa na ngathi Thomas ubukeka njengomfana ophumelelayo nento ethize engaba udume embusweni kaNkulunkulu ngathi Thomi ungakwenzi lokho ungahambi ukuyocabanga kalezo zinto ngathi yazi uNkulunkulu ukubizela ukushumayela evangeli uma ekubizela ukushumayela evangeli kuphilukisa ngokwaNkulunkulu kubaliwe kukho wayesenyuka nomfowethu Bosworth futhi ngalisuku ngaba futhi ngabuka esakhiwe sakhe futhi hey amadola izigidi nohafu noma ukuthize kuzo ngase ngibuka lapha yawo orali wayemi lapho ngangilindile ngangikade ngiphezulu uoral wayenomoyo muthi kakhulu nabo bonke babo behamba bengitshengisa abafowethu abanomoya omuhle ngempela ngase ngibe lapho ngase ngicabanga ngicabanga ukuthi ngangisense mini bengakaqali bona ngamunye bakutshela ukuthi bahamba ukuphefumulela kulokho ngase ngicabanga ngingakuzonda kubabona beza eoffice lami nginomshini ukuthi ayipha umncane wodwa ohlezi ugcineni kwenqola ehe niyabona ngingakuzonda ukuba bona bawubone base ngicabanga nkosi awubheke lapha buke lesi sakhiwe sikhulu sibiza amadola izigidi ezintathu basho njalo ngase ngicabanga ngabheka phansi ngwakeni ngase ngihamba kwathi ikhaya lesikhathi sizayo lika sibanibani ikhaya lesikhathi sizayo ngase ngicabanga kodwa ngikusho lokhu ekudeleleni laba bafowethu kodwa nje lokho okwashiwo kimi ngacabanga liphi ikhaya lami lesikhathi sizayo na into ethize yathi buka phezulu ngakho lokho kunganele dude inqobo nje ngiyobheka elami phezulu lapho ngakho angisho ukuthi abayikuba khona lapho nabo yabo kodwa lokho nje kwakungukuba kungikuthaze niyabo ngeke ngaba nawo umuza owenele ukwazi ukuthi ngingayiphatha kanjani imali kanjalo uNkulunkulu yakwazi lokho futhi manje ke ukuba ke benginezibopho ezinkulukazi kanjalo nicabanga ukuthi bengingeza lapho kule ndawo na nicabanga ukuthi bengingawubamba umhlangano wezinsuku ezintathu lapha njengokuthi Robert kanti umfoti Roberts uzofanele abe nabalapha ezinkulungwaneni eziyishumi nsuku zonke ngani bengingadlebeleka usuku lokuqala ukuhlangana nalokho niyabo ngani ngingabamba umhlangano lapho kule bantu abahlanu khona noma abantu ababili noma umuntu oyedwa noma ngiye noma yikuphi lapho angithumela khona angina sitshengisana noma yini kodwa okuningi kwakhe ngakho lokho ngifuna nikukhulekele ukuthi ngizoba nokuningi kwakhe ukwazi yena zimbusisa zonke izixuku manje banezigaba ezintathu zabantu amakholwa abazenzisi abangakholwa nilakho kuze zonke izixuku Jesu wayenakho kwabakhe futhi ngilekombisile ngobunye busuku ukuthi wabehlukanisa kanjani ngokusho izinto futhi engawuchazi neze yabo akazange asho ukuthi kungani babezofanele badle umzimba wakhe kungani efika wayezokwehla kanjani ofanayo enyuka labo laba bantu babazi ukuthi wayengumuntu nje wayene amelibi kwasekuqaleni nje kodwa wakusho nje ukuba ahlole ukukhula kwabo labo bafunde bazange bagodluke babengenaki ukuchaza kodwa bungani ukuthi uPetro wathini Nkosi sigayaphi na yabo babebone izwi likaNkulunkulu lalolosuku elalethenjiselwe leyonkathi iqinisekiso bathi siyazi ukuthi lowo ngumthombo bungani esifazane waseShinemi indlela efanayo ngenkathi nje lomfana umncane sibusiselwe sikaElijah wathi ngibophelele umnyuzi futhi ungami ngizi ngikuyale nebo futhi waya kumuntu kaNkulunkulu futhi wayengazi kodwa wayazi uNkulunkulu wayengaba nalo umprofeti ukumtshela ukuthi wayezoba nendodana wayengakutshela ukuthi uNkulunkulu wayeyithathelani indodana yakhe futhi wayephikelele kwenzeni lokho futhi niyambula wahlala nokukholwa kwakhe waze wathola ukuthi yini yaye ukuthi kwabangelwa yini Elijah wahamba engazi ngisho ukuthi wayezokwenzani wehla enyuka phansi lendlu wabeka umzimba wakhe phezu kwengane futhi yaphila yebo kungenxa ukuthi abantu bayakholwa bangechaze akekho ngachaza uNkulunkulu kodwa uma ubona uNkulunkulu enza into ethize ezwini lakhe athembisa ukuthi uyayenza ngani kulawo mabutho amaRoma adakiwe ngani lolo suku ngaphambi nje kokuba ukubethelwa kwenzeke emhlalise phandle lapho futhi emukula ebusweni nasezihlathini nezinto ezinjalo bathi manje uma ungumprofeti sitshele ukuthi ubani okushayile wayazi ukuthi ubani omshayile kodwa akazange adingeke ukuba ahlekise niyabo wavele nje wenza wathi ngiqinisile utshala ngcwele wesihlanu ishumi sishiyagalolunye manje nalelani ngiqinisile ngijikini indodana ingenze lutho ngokwayo kuphela lokho ebona uyise kwenza indlela niyakwenza kanjalo ngokuthi akazange enze lesizathu simangaliso waze wakhonjiswa nguNkulunkulu ngombono ukuthi akwenzeni ngokwamazwi akhe uqobo indodana ingenze lutho ngokwayo hayi lokho ekuzwayo kodwa ibona uyise kwenza lokho indodana iyakwenza ukuprofeti akukhomboni pepelini oke wenze into ngaphandle kokucabanga uNkulunkulu ukhombisa ukuqala ngakho akukho nyama yomuntu ayigaze ngisho inyama kaJesu uqobo lwakhe engakhazimulisa onke uNkulunkulu wenza ukukhombisa ukubona sikwenza nje njengoba sikhombisa futhi sitshela ngamunye wethu wenza lokho ngakho kwangathi Nkosi ngalibusisa manje futhi ngizonicela futhi kule ntambama njengoba sifunda izwi futhi ningabantu abahle kabi bengingama nje futhi ngikhulume kini futhi ngikhulume kini kodwa ngivone ukusho futhi ngenza ichilo emlayezweni uNkulunkulu anginike wona ngokugijimela phakathi nje lapha singaba nezinkonzo ezihlala lento ngicanga ukuthi azikwazanga ukuthola iholo ngakho sidingeke nje ukuba siyenze ibene lapha ubusuku obuthathu bese ke kuba inkonzo yokuphilisa yini niyabo awukwazi ngisho nokusondela kokuqala ngakho mhlawumbe kuleyo suku uma uNkulunkulu ethanda ngi nosizo lukaNkulunkulu nobambiswano lwenu bantu abahle ngithanda kubuye futhi ngithole bonke abafowethu bonke babendawonye Tina Gugwezo, kala kuhlekisa kancane kodwa wozani sithethe indaba yisho inkosi asikubone nje lokho kuze kube yilezo zikhathi uma ngingatholi ukukwenza kubulani uma nginibone futhi eceleni komfula uNkulunkulu uyofakaza futhi ukuthi leli iqiniso engilitshela lona yizwi lakhe bengingebe ngumzenzisi enjepho bengingaba nani engiyibekelele na nginokuzazi nabanye abantwana ekhaya bekhala kutelefoni esikhashaneni ndule awuzingane ekhaya na niyabo kodwa kunabanye abantwana ogulayo lodingayo kunamanye amakhosikazi amadoda nabayena abadinga insindiso ngeke ngakwenza lokho uma ngilindele kuwela umfula niyabo lapha ya ngiyohlala phansi futhi ngiphumule isikashenyana ke kuze kube yilonkathe sengigugile futhi angikwazi ukuza njengoba ngangenze ngenkathi ngiqala ukuqala eminyakeni yedlule kodwa ngiyahamba nje noma kanjani ngoba leli yithuba lokugcina engiyokwazi ukukwenza ngikulo kulokhu kuphila okunye ukuphila akuyi kukudinga lokho sisikume manje ekuhlonishweni kwezwi lakhe sisaphenge kuMarku isahluko seshumi nesithupha futhi ngizoqala kufunda kusukela evesini lesishiyagalolunye lalelisisisani uma nifisa
This is a closing message.
Lona namhlanje ngumlayezo ukuvala kwalengxenye yomkhakhaso lapha nalokhu engikufundayo ungamazi ukuvala izinto zokugcina uJesu azisho ebandleni lakhe ngaphambi kokuba amuke amazi ukugcina masinya impela emva kokuvuka sahluko seshumi nesithupha sikaMarku ongcwele ngizoqala ngevesi lesishiya galolunye
Now when Jesus was risen early the first day of the week he appeared first unto
Manje Jesus evukile kuseni ngosuku lokuqala lweviki wabonakala kuqala kuMaria Magdalena ayekhiphe kuye amademoni ayisikhombisa yena wahamba wabekela labo ababe naye besalila bekhala
And they when they heard that he was alive Just think of that.
Wathi bona sebezwile ukuthi yaphila. Caba ngani nje ngalokho sebezwa ukuthi wayephila. Oh hey ngethemba ukuthi singezwe into efanayo namhlanje futhi sazi ukuthi uyaphila. Zile ukuthi uyaphila lokuthi uboniwe nguye abaze bakholwa.
After that he appeared unto the others. In another form.
Emva kwalokho wabonakala kwabanye ngesinye isimo kwababili kubo behamba beya emaphandleni lowo uKlophase nomngane wakhe beya eMawuse nabo bahamba babikela abanye nalabo abaze bakholwa.
Afterward
kamuva ngasemuva wabonakala kwabayishumi nanye behleze kudleni wabasola ngokungakholwa kwabo nangobulukhuni behliziyo ngokuba bengakholwanga yilabo abambone sevukile angazi noma bengayenza yini into efanayo kithi manje na niyabo
and he said unto them
Wayesethi kubo, hambani niyezweni lonke nishumayele ivangeli kukho konke kudaliweyo. Ukholwayo ababhaptizwe uyakusindiswa, ongakholwayo uyakulahlwa. Nalezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Ngegama lami bayakukhipha amademoni, bashumayele ngezilimi ezintsha, baphathe izinyoka, futhi uma bephuza okubulalayo, akusoze kwaba nangozi, bayakubeka izandla zabo phezu kwabagulayo, futhi basinde. Njalo ke inkosi sikhulumile kubo yakhushulelwa ezulwini yahlala ngakwesokunene sikaNkulunkulu kepha bephuma futhi bashumayela ezindaweni zonke inkosi isebenza nabo iqinisa izwi ngezibonakaliso ezilandelayo amen Kanti ligimba yami kule ntambama ngizoyikhipha lapha icala lasenkantolo manje yasikhothamise amakhanda ethu Baba wethu wasezulwini nomusa sicela wena manje ukuba uthathe izwi lakho futhi njengoba silikhuphula kule ntambama lokhu kuthethwa kwecala kwezwi lakho sikhulekele ukuthi sizobuzwa ubukhona bukaJesu ovukileyo futhi kwangathi singevi laphe kakhulu futhi njengoba washo kulabo ngenkathi ukhuluma kubo endleleni eya eMawuse ukuthi wakhuluma kanjani kubo futhi wabatshela ukuthi babekhathazeke ngani na ni ababedabuke kangaka ngayo na futhi basho ukuthi ufanele ukuba yisihambi futhi wabatshela ukuthi uJesu waseNazarethe ube ngumprofethi ngesenzo futhi ngenkathi bekhuluma kuwe njengomprofethi ngaleyo nkathi kwakungengaphezu nje kokufanele ukuthi ufanele uye ezwini ungumprofethi ukuba yizwi lizo kumprofethi. Kodwa ke waphendukela kubo wase ethi, nina eningaqondiyo, nini libele enhliziyweni ukuba nikholwe, ukuba ningakholwa yikho konke lokho abaprofethi ababekushilo mayelana noKristu, ukuthi nga ehlupheka kanjani ngazo zonke lezi zinto ozishilo, bese ke engena enkazimulweni yakhe. Futhi kuqala etisemeteni lidala emuva le kuqaleni wabachasisela ukuthi abaprofethi babetheli ngaye uqobo kodwa manje ke babesalokhu bengaqondi. Kodwa bathi bengaba ngaphakathi endlini iminyango yavalwa khona ke wenze into ethize njengendlela owayenza ngaphambi kokuba ubethelwe kwase kuthi ke amehlo abavuleka wanyamalala ngokusheshe ebisini babo. Futhi bagijima futhi batshela laba ababehlezi edineni ukudla kwakusihlwa futhi wabasola ngenxa yokungakholwa kwabo ngenkathi ubonakala ezindongeni futhi wabatshela ukuthi babefanele bakukholwe nobulukhuni benhliziyo yabo nokuthi laba bafundi bajabula kanjani ngoba wena wenziwa waziwa ngoba wenza into ethize ngendlela efanayo owayenza ngaphambi kokubethela kwakho bazi ukuthi kwakunguwe onguyena ezilo namuhla naphakathi. O Nkulunkulu, ngiyacela namhlanje kwenze futhi ngena phakathi kwethu futhi wazethembisa lezi zinto ngokwezinsuku zokucinda futhi kwangathi izinhliziyo zethu zingebe luvindi kakhulu ngesayensi ezenkolo esimodeni nezinto zezwe ukuthi sizohluleka ukukubona wena. Vula ukuqonda kwethu amehlo ngokuba sikucela egameni likaJesu, amen. Ngihlala phansi
now.
Manje ngithemba ukuthi ukubonakala kokuvuka kwakhe kuqinisekisiwe kuleli viki kuncane esikubonile ubungathi kulesi sikhathi kulesi sigaba kuyisikhathi sakho sokuqala ukuthi ukuba manqikanqika kancane ngakho ngoba into kuphela oyibonayo yingxenye encane nje kodwa kukaze nakange kube yiphutha emashumini ezinkulungwane eziphindeka zinkulungwane zezikhathi akukaze kube yiphutha bangaki phakathi lapha ukufakazi walokho phakamisa izandla zenu lokho kade ku niyabo ukaze kukhathali ukuthi size sini kuphi indawo akukaze kusho noma yini ukuthi iyokwenzeka kodwa yenzeke ngamashinga leyo ndlela lakho ayikho into engaba yiyo du kodwa uNkulunkulu yedwa niyabo impela. Kodwa kuzobala kuzofanele ibukeke imathunzi kuzofanele kube ngaleyo ndlela wenza kanjalo ngosuku lwakhe kanjalo njalo ngisho nokuzala kwakhe nayo yonke enye into yayibukeka imathunzi uNkulunkulu wenza lokho kuba nje ahlole ukukholwa kwabantu bakhe. Manje lo mbama ngicabake ukuthi akuzukuba ngaphezulu kwanoma impela futhi emva kokubonakala kwakhe phambi kwethu futhi ehambe tabule indlu futhi ehlulele imicabango yenhliziyo futhi ngisebenzise kuphela imithathu noma emine imibhalo emincane nani okungukuthi uNkulunkulu uyazi ukuthi yonke imibhalo ihlangana ndawonye akukho lesi sodo esiphosiso kunoma imuphi wayo akukho nowodo phikisana nomunye. Manje abantu bathi uyaphikisana ngilikele ngomholo wonyaka kunoma yimuphi umuntu oyongikhombisa khona lapho izi lizibhikisa khona alizibhikize uma lizibhikisa lilungile kimi lifanele libe yiqiniso ncamashi. Manje uNkulunkulu uzohlelela yizwe ngento ethize umele hlelela ngebandla manje ke liphi lona ibandla isizathu elinye lehlukile kwelinye kodwa uzolehlelela ngoJesu Kristu iBhayibheli lasho njalo noKristu yizwe ekuqaleni wayekhona ulizwi ulizwi wayekuNkulunkulu walehlelela ngezinsuku zikaNowa futhi walehlelela ngezinsuku zikaMose walehlelela nsuku zonke nosuku lwakhe futhi ngisho nakulolu suku ngeze lithintisiwe elifanayo ayo lalowo nyaka phakathi kokuthi siyalikholwa noma silikholwa kodwa ubophezelekile kwenzela izwi lakhe libe ngeliqinisile niyazi kuma Mathewu 12 lapho wakusho lokho ukuthi nakuba wayenze izinto eziningi kakhulu nokwabantu babengenakukholwa ngoba uIsaya uthi banezinhliziyo abaqoli amehlo ababoni izindlebe abezwa kwakufanele kugcwaliseke kanjalo nalokhu kuzofanele kugcwaliseke bayobanga banamawala abakhukhumeleleyo bathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu abahlebayo abangenabumnene abangathanda kuhle benesimo sokubesaba uNkulunkulu kepha amandla akho bewaphika amandla kaNkulunkulu abanesimo sawo indabisa kajepho ukuba ke lowo bekunguwe na cabanga ngowesilisa nobesifazane ongenakukukholwa nokho ukuba ke lowo bekunguwe na ucabange nje kufanele kudatshukelwe hhayi ukuba kuklolodelwe kodwa ukuba kudatshukelwe kuyiqiniso impela qhubelani manje namhlanje ngizobiza lokho ebesingakubiza ngokuthi okwemizuzu embala manje ngaphambi kokuba sikhulekele abagulayo futhi sizozama ukuphuma lapha phakathi kwemizuzu engamashumamane elandela layo uma kungenzeka kodwa ngifuna nje ukuba nokuthetha kwecala kuncane kuqala kuba nje icala lengokuthi namhlanje kuleli cala lasekatolo manje uma nizolalelisiza nje futhi nikugcine emqondweni engizama ukukusho akuzukuba kude icala lengokuthi izithembiso sezini kaNkulunkulu sibhekene nezwe manje icala lingebizwe ngaphandle uma lingelesizathu esithize ufanele lethule icala necala elibizwe kule nkantolo kule ntambama manje ngifuna nina nonke ngiyaniyala ukuba nilalele icala manje icala lingukuthi izithembiso zezwi likaNkulunkulu zibhekene nezwe icala nesizathu sokubekwa icala sikukuthi ukwephula kwesithembiso ngizwa kahle na phakamisani izandla zenu uma nizungeze macala wonke manje nizwa ukubeka icala kungukuthi ukwephula kwesithembiso uNkulunkulu wenza isithembiso futhi akanamathelanga kuzo izwi likaNkulunkulu lenza isithembiso ngakho ungongeniselwa kuthethwa kwecala lasenkantolo ukwephula kwesithembiso manje umele oshishisayo njalo umele umbuzo uma ngiqonda ilungelo lezinkantolo ngakho umele oshishisayo uleni umele izwe nomele oshishisayo ngusathane umele izwe ngoba izwe lingelakhe futhi umele izwe futhi ungumeli wabo oshishisayo
the defendant in this case is all
umangalelo kuleli cala uNkulunkulu somandla umangalelo futhi manje umangalelo njalo unofakazi ovikelayo nofakazi ovikelayo kuleli cala ngumoya ongcwele
and now we're going to
Ndimanje sizo futhi umelo shishisayo naye unabanye fakazi ecaleni futhi ngizobasho ngamagamba futhi omunye wabo ngumnumzana ngikholwa landelayo ngumnumzana emncikazi nelandelayo ngumnumzana ngibekezeli laba bayilowo zama ukuthola kwahlulela ngokumelana noNkulunkulu manje sine bonke abalingiswa babezela phakathi manje futhi sisenkantolo ngakho sizobiza enkantolo ukuba ithule lalele kulungile ukuthula kulalele elwe ukuthula kulalelwe inkantolo ibizelo ealtare noma ukuba ithule ilalelwe nomelo shishisayo manje uzobiza ufakazi wakhe wokuqala ukuba nikeze ubufakazi ufakazi wakhe wokuqala ukuba ame ngumnumzana ngikholwa nokukhononda kwakhe ukuthi isithembiso sezwi likaNkulunkulu asisilo nhlobo eqiniso lokho kukhononda kwakhe kuyiko ufakazi ukuqala unjalo
He claims that he is a believer.
Uzisho ukuthi uyikhona la kubengisilo kodwa uzisho ukuthi yilo futhi uzisho ukuthi wayethabele lapha esikathini esithize sidlule okamoya ngcwele ubizwa kanjalo umhlangano lapha abantu babebeka izandla phezulu kwabantu futhi benikeza amalungelo abo ngakombhalo kuba benze lokho bekufunda kumaqeshini lesithupha lapho engisanda kufunda khona bayobeka izandla phezulu kwabagulayo futhi bayosinda Umnumzana ngikholwa yafakaza uthi uyasho ukuthi ngangine izandla zalo wayibiza ngokuthi umshumayeli ogcwaliswe ngomoya ongcwele beka izandla phezu kwami ngokuka Marko 16 zithembiso uNkulunkulu wasenza nendoda yathi yayiyikholwa nabaningi bazisho ukuthi baphilisiwe futhi yabeka izandla zayo phezu kwami futhi lokho sekube izinyanga ezibili ezidlule futhi akukenzeki lutho ngakho ke izithembiso ziqinisile kulungile sicela umnumzana ngikholwa kumehle umeli ongumshishisi usathane nezo fakazi wakho landelayo fakazi landelayo sukumayo ngumnumzane mncikazi manje uyafakaza wathi ngaye emandleni ngakigula ngase ngiye emandleni elalifanele ukuba nomelusi omesabayo uNkulunkulu kulo elalinokukholwa ezwini likaNkulunkulu futhi wayena nophiso lwamafutha oluncane luhlezi phezu kwedeski lakhe nabo bonke abantu bakhe abangena lapho ababefuna ukukhulekelwa wabagxoba ngamafutha efunde isithembiso sezi likaNkulunkulu kuJakobe wesihlanu ishumi nani bafunde izwi wayesethi umekhona kulayo phakathi kwenu bakabize amalunga ebandla babagxobe emafutheni futhi babakhulekele nomkhuleko kukhona yokumsindisa kulayo nonkulunkulu ulu uyakubavuza uma benze noma yisiphi sono uyakuthethelelwa sono futhi manje wathi nganginalomeluzi kuye engangizwe izimfakazo ezivela kwabanye ngigcoba ngamafutha engifundela umbhalo esithembisweni sikaNkulunkulu futhi lokho sekube ngaphezu kwenyanga edlule futhi ngisalokhu ngigule nje njengoba nganginjalo ngenkathi engigcoba ngakho-ke lokho ngukukhononda kwakhe magethe umnumzane mncikazi futhi umele ushishisayo sathane obiza ufakazi wakhe wakho olandelayo ufakazi wakho olandelayo ngumnumzane ngibekezeli lelo yishinga yabo ngiyaxolisa ngaleso sisho yabo ukwenza nje ukwenza ushaywe uvalo kakhulu awazi ukuthi wenzani yabo umnumzane ngibekezeli uzisho ukuthi ngolunye usuku esafunda ibhayibheli bonke laba bazisho ukuthi bangamakholwa manje futhi uzisho ukuthi wayefunda ibhayibheli futhi uzangana nendima kamakhu weshubi nanye amashumi amabili nambili nelamashumi amabili nantathu lapho ujesu qobolo wakhe wenze isithembiso ukuthi uma nithi kule ntaba nqukuleka futhi ningengabazi enhliziyweni yenu kodwa nikholwe ukuthi enikushilo kuzokwenzeka ningaba nakho enikushilo kanti futhi uthi uma wena uma ukhuleka ukholwe ukuthi uyakwemukela ocelayo manje uthi kade ngingokhoboza ngile ezinyaweni zami ngiyizishosha ezinyaweni zami iminyaka engamashumi amathathu futhi ngasemukela leso sithembiso iminyaka emihlanu edlule futhi akukho lutho lwenzekile kusukela ngaleyo nkathi ngizalokhu nje ngikhubazekile nje kalokhu bengihlala nginjalo manje pros manje uyedle manje umele oshishisayo uzothi ukubukisa ngecala
so the prosecuting attorney which is Satan says to the public see these people
ngakumele oshishisayo ungusathane uthi emphakathini yabo laba bantu bazisho ukuthi bangabakholwa uNkulunkulu akathethelele kubekeni izithembiso ezikubudedenga obungaka ezwini lakhe uma engasesekeni yabo ubeke icala uNkulunkulu
He put these promises.
Ubeka lezi zithembiso ezindaka. Yenzela abantwana bakhe abakholwayo. Labantwana bakhe abakholwayo benyukela lapha futhi ufakaza ukuthi bembukele lesi sisho. Asenze ezwini lakhe ukuthi siqiniso futhi abanemiphumela kulo nhlobo. Ngakho-ke ubeka icala uNkulunkulu zama ukuba icala libe ngakuye ukuba athi uNkulunkulu ubeke into edinze zilake yenzela abantwana bakhe abakholwayo futhi akami emva kwalokhu akwethembisa futhi usho ukuthi akanabulungiswa ukwenza isithembiso esinjalo kubantu kubantwana bakhe abakholwayo futhi akakwazi ukweseka lokho athi uyokwenza manje umele oshishisayo ukhombisa icala elinzima lapha ngokumelana nommangalelwa akakwazi ukuleseka ngoba sinofakazi lapha ukuthi akami emva kwezwi alethembisa lokho umele oshishisayo uqhubeka nokukhuluma umele oshishisayo uthi ongusathane nokho uNkulunkulu uyethembisa ukuthi konke kungenzeka kwabakholwayo uNkulunkulu usho lokho ezwini lakhe umele oshishisayo ulinamathisele thaqa ngophawu icala lakhe manje yabo cabanga ukuthi nalo ngoba ufakazi abathathi abanikeza ubufakazi futhi babunikeza embhalweni futhi ucabone umbhalo kahle naye yonke into eyidlela abakwenze ngayo futhi manje umele oshishisayo unamathisela kophawu futhi lezo zindawo ezincane ukuthi uNkulunkulu uthembisa ukuthi konke kungenzeka kwabakholwayo
yet again the prosecuting attorney speaks Satan and said
Nako futhi umela shushisayo uyakhuluma uSathane futhi wathi uNkulunkulu wethembisa ukuthi uyaphila emva kokuba kade esebethelwe izithembiso uthembisa ukuthi usaphila namanje kanti futhi uyethembisa embhalweni wakhe amaHebheru 13:8 ukuthi nguyena izalo namuhla naphakade futhi akakwazi ukweseka noma ukwesekela akwethembisayo. Ngishayela phansi ngizibikile iqili ngqi ukuze lingabibikho ithubo lokuphuma kulo. Ngakwazi ukukwenza uNkulunkulu ngeligcine izwi lakhe elinye izwi.
He claims that he is alive from the dead. He claims also in John 14.
Uzisho ukuthi uyaphila vele kwabafileyo. Uzisho ukuthi futhi kuJohane 14:12 ukuthi okholwa yimi imisebenzi ekuyenzayo mina nayo yokuyenza. Ubengakakwazi ukweseka lokho. Washo futhi empandweni, sesikashane izwi lingabe lisangibona, lokho niyengibona nina. Ngokuba ngiphila mina, nani niyaphila.
Notice again he claims.
Uyazisho ukuthi kuMarko isahluko sashumnesikhombisa ikhuluma ngemihla yaseSodoma esiphila kuyo manje njengoba kwenzeke emihleni yaseSodoma ukuthi inkundla yezwe iyoba sendaweni efanayo. Ukuthi uNkulunkulu uyakwehla eyizwi elibonakaliswa enyameni lapha emhlabeni futhi akwazi ukwenza izinto ezifanayo nje uNkulunkulu azenza okwakuyindoda esimweni somuntu owabizwa u-Abrahama ngokuthi Elohim. UJesu wathi lapho indoda leyomuntu yembulwa ngemihla yokugcina ukuthi uyozembula yena uqobo ngendlela yokwenza efanayo eyathathwa ngemihla kaLoti enikeza inkundla.
He also promises that he would be with us.
Uthembisa futhi ukuthi uyoba nathi abekithi kuze kube sekupheleliseni noma ekupheleni kwezwe. Uyazisho futhi ukuthi ukubile emazulwini omhlaba kohluleka, kepha izwi lakhe lisoze lehluleka. Manje ngicabanga ukuthi umeli oshushisayo ucabanga ukuthi icala lakhe ulinamathelise ngophawu kahle impela. Unofakazi ukufakazisa ukuthi lelizwi alisile iqiniso. Manje niko kokubili judge nabasizi bejudge kule ntambama. Nina umqondo wenu ungabasizi bejudge. Nenzenzo zenu ziyijudge. Nina niyini noma yini isinqumo samajudge sabasizi bejudge esiyikho. Yoveza lonke isinqumo senu sabasizi bejudge esiyikho. Yebo, uzofanele nenze lokho ngoba izenzo zenu zikhuluma kakhulu kunamazwi enu. Yebo, kunjalo. Ngisho into ethize kodwa uma ningayiqondile ngempela ngeke nayenze. Yebo, izenzo zenu ziyohamba zizwakale kakhulu kunamazwi enu. Qabelani manje umeli oshushisayo akehle usenikeze usebenabo ofakazi bakhe futhi sebefakazile futhi umeli oshushisayo ukhiphele izwi lapha futhi walinameka ngophawu ngendlela nje alifune ngayo ngokuba ucabanga ukuthi icala uselina mayakajaqa ngophawu ngokuphelele manje lakho umeli oshushisayo nofakazi bakhe abehle basuke ebhokisini.
Now we will call the defense witness, the Holy Spirit.
Manje sizobiza ufakazi ovikelayo umoya ongcwele. Yazi uma kukhona umangalelo kuzofanele kube khona ufakazi ovikelayo. Ngakho sizobiza ufakazi ovikelayo ukuba vikele umangalelo umoya ongcwele.
The first thing the Holy Spirit says when he steps up is this. He wants to call the attention of the prosecutor.
Ngiyokhala umoya oyingcwele ayishoyo uma enyuka yile. Ufuna kunakisa umshushisi lo ozama ukuthetha icala elibekiwe ukuthi umshushisi ulumusha ngokungasiko izwi kubantu. Njengoba eze nje sidelele singumuntu sokuqala uEva ensimini yaseEdeni ulumushe ngokungasiko izwi kubantu. Futhi umoya ongcwele ufakaza ovikelayo ufuna kunakwe lokhu.
Notice, he said that the prosecutor has said,
kapilani wakusho lokho umshushisi ushilo ukuthi lezi zethembiso zikumakholwa futhi ukuthi abakholwa yona nto kuphela isithembiso sikuwo hayi kwabangakholwa nabancikazi. Ufakazi ovikelayo izitshe zakhe ukuthi uNkulunkulu ngokwehlukile wathi kwakukumakholwa futhi uthi akunakwe ukuthi ngamunye ofakazile ekubhikishaleni izwi uvumile ukuthi abanye bazisho ukuthi aphilisiwe. Yabo, ngakho lokho kungijikijela ngaphandle ngomanje. Yabo, kodwa asiqhubeke nicala isikhashanyana. futhi ufakazi ovikelayo ufanele azi ukuthi ngabe bangamakholwa yini noma cha, ngoba nguye ophilisa izwi. Uyazi ukuthi bangamakholwa yini noma cha, alicabangi kanjalo na? Ufanele azi, uyazi noma bangamakholwa noma cha, ngoba nguye kuphela ongafaka ukuphila ezwini. Lapha ungaba ngumzimba wami umi lapha ungenamoya, bengingaba ngofile kodwa ngokuphila kuphela kungavusa lo mzimba ukuba unyakaze.
And it's only the Holy Spirit that can quicken the world.
Uthi yona moya ungcwele kuphela ngaphilise izwi. Uye kuphela ongalifaka emnyakazweni. Uthi ufanele azi noma bangamakhola noma cha. Uthi ngokuphikisana nobufakazi babo uqobo ukuthi bathe abanye bayazisho ukuthi baphilisiwe. Uthi abanye bazisho ukuthi babona lezi zinto kodwa bona bazange. Manje nebo ubufakazi bakhe sebuvele buchithiwe.
Now he quickens the word.
Kodwa manje uphilisa izwi kanti futhi ufuna kunakwe izwi lomshushisi noma abashushisi obuzekayo. Akazange abeke noma yisiphi isikhathi esithize salokhu kuphiliswa. Wathi umkhuleko wokholo uyakumsindisa kolwayo uNkulunkulu yakubavuza. Wathi bayobekezana phezu kwabagulayo futhi akashanga ukuthi bayochuma baye phezulu ngayo leyo nkathi beze bephiliswa. Wathi bayosinda nda uma bekholiwe yabo elicaphuna ngokungesikho izwi yabo ecabanga ukuthi sinofakazi omuhle evikelayo. Manje lapho ufanele azi ukuthi bayakholwa noma cha, wayengakusho lokho futhi uqondisa ngempela umbhalo lapha ngoba ufakazi ovikelayo njalo wayenza lokho ngamagama ephepheli izwi njalo liziqondisa lona uqobo. Kulisitshela ukuthi washo ukuthi usathane licaphule ngokungezikho izwi. Kulongakholwayo nongakholwayo wayengazi kwehluka, kodwa lowo owalikholwayo wayazi njengamashiwo ukuthi lathini futhi wabambelela kulo. Yabo yabo ukuthi izisho zabo sasiyini, babengenako ukufakazisa kodwa bazisho khona qobo lwabo futhi babeyikho. Njengoba sizisho ukuthi zisindisiwe bathi awu ngikhombisa ukuthi usindiswa kanjani. Impilo yami fakazisa ukuthi ngisindisiwe, indlela engenza ngayo iyafakazisa ukuthi ngisindisiwe noma cha. Akunandaba ukuthi ngifakaza kangakanani ngakho, lapha uzokwazi ukuthi ngiphila kanjani noma ngisindisiwe noma cha. Indlela efanayo ngokuphiliswa, uma ukwemukela futhi ukukhala uzokwenza ngeyakho, uzoba khona olukhulu ushintshe kuwo. Akukho okungakukhipha emqondweni wakho kungeka phezulu kwensindiso yakho. Yizwi likaNkulunkulu ufanele ukwamukele phezu kwezisekelo ezifanayo. Ngisindiswa ngokukholwa. UJesu wathi kwesifazane owathinta ingubo yakhe wathi ukukholwa kwakho kukusindisile. Manje angisiso isifundiso esikhulu ngezindlela ezinde, kodwa ngibheke amagama ambalwa. Manje lelo gama lapho livele egameni lesiGreki sozo, okuchaza ukuthi usindisiwe. Ufana nje nokusindisiwe ngokuphathekayo noma okusindiswe ngokomoya. Usindisiwe sozo, wamsindisa ethuneni elingakafikelwa yisikhathi. Uyafana nje njengoba ekusindisa esiyogweni. Sozo igama elifanayo lesiGreki liyasetshenziswa. Qaphelani ukukholwa kwakho usozo ukusindisile ekuguleni obunakho. Qaphelani igama elifanayo ngaso zonke isikhathi.
Again calling the attention now, the prosecutor
futhi ethi akunakwe manje umshushisi elicaphune ngokungesikho izwi. UNkulunkulu akazange asho ukuthi bayoxuma baye phezulu ngokukhulu kushiyasha amazinya nje sebebeke izandla phezu kwabo, kodwa wathi abakholwayo bayosinda. Lokho ngokuthi uma ekholwa kukumakholwa kuphela.
The defense witness wants to call the attention to the
fact that God said that the UNkulunkulu wathi izwi lakhe lalimbewu, izwi limbewu umhlanyela ayihlanyelayo.
If this saw seed
uma lomhlabathi imbewu iwela ohlobweni olukahle lomhlabathi onemvundo eyenele kuwo ukwenza le mbewu uyiqhumise kuphileni, uyiphilise izophila. Manje uma umuntu etshala imbewu, uma ungumlimi noma wazi noma yini ngokutshala noma yiphi imbewu, uma utshala imbewu namhlanje umunye umbila, ake sithi ufake engadini yakho futhi kusase kuseni uphume bese uyawumba bese uyawubuka bese uthi awu alokho mehluko kuwo, uphinde utshale bese kuthi ngosuku olulandelayo ubuyele emuvu ubuke bese uthi akukho mehluko kuwo, awuzaze wamile, ungeke wakwenza. Uma umbile, usonile sijamba kona lapho, ufanele unikele mhlabathini, futhi sekusemhlabathini ke ukuba wenze konke kwawo. Futhi ngaso sonke isikhathi uma ubuka izimpawu zakho zesifo, ufakaze ngazo, ukhononde ngazo, uNkulunkulu akasoze kuphilise, unikele kuNkulunkulu futhi ukholwe izwi lakhe, uze kufezekisa. Noma ngabe kuyahluma, noma ngabe yini kuyenzayo, awunendaba, uNkulunkulu wakwethembisa, futhi sekungashiya ukuthi uzonako ukuphiliswa kwakho uma ukwemukela, kusesimweni sembewu. Uma ngikucela isihlahla somkhokhi, wase ungikhipha isithelo somkhokhi, sekungashiya ukuthi nginesihlahla somkhokhi, futhi uma ngikucela isikhwebu sombila, wase ungikhipha uhlamvu lombila, sekungashiya ukuthi nginesikhwebu sombila. Bese ke ngikulunikele mhlabathini futhi ngilunisele bese ngisusa lonke ukula kulo obelungadonsa amandla emhlabathini ngakulo ngikhipha ukhula manje ke luzozimelela lona ngoba lunikelwe futhi luyimbewu eqhumile. Manje uma imbewu ingaqhumi ingeke kodwa uma imbewu inembewane yokuphila kuyo akukho lutho lungayivimbe kumileni. Omunye wathi cabangani kokuvuka na uma lapha ngesikhathi sasebusika uthululele uphizi kakhonkolo phansi ebandleni lakho futhi bubutshani bakho obuminyene ngonyaka ozayo uma sekufika into yasehlobo na umnqenqemeni lwendlela nabongekathi lokho kukhangebelake nomhlaba uhamba ungidandazela kokuma kwalelo langa futhi ayikho indlela nhlobo yokukuvimba ukuphila kuthola indlela yakho buhamba buchushe phansi kwalowo khonkolo kanjalonjalo bese buphumela ngqo kuphelele kwendlela bese bumisa ikhanda labo ezindumisweni kuNkulunkulu somandla ilanga i-SUN lilawula yonke impilo yezimila ne-SON indodana ilawula konke ukuphila okuphakade ngokuba yona futhi yona yodwa inokuphila okuphakade ungeke ufihle kunesibopho ukuba kube ukuvuka angikathali ukuthi ukuphi uyeza noma kanjani. Futhi ufanele uphilise uma ukukhona futhi ukwemukela kuyimbewu umhlanyela ihlanyela futhi yawela mhlabathini futhi uma ifika ezinye zawela emadeleni neyazi yayingenampande ezinye zawela emebeni nezindumalo nalokho kwakuyiminyanisa kodwa ezinye zaya lapho kwakungekho khona ukhula nameva namadwala. Manje kuye ngokuthi yini uma uvumela omunye ongakholwa ezendlini yakho noma omunye umuntu ongakholwa kutshela ukuthi ngani nazo lezo zinto ayikho into enjengaleyo uvumele ukhulu ukuba lungene kucasukele lokho. Tshela uNkulunkulu washo njalo lokho ngiyakucazulule ngiphilisika ngoba ngiyakukholwa enhlizweni yami nalokho kukholwa kulele lapho nakho konke kukakholwa kususiwe kukho kufanele kukuveze kunjalo. Manje ufakazi ofikelayo ufuna ukubiza ofakazi abambali abaye emsamo singaba naso isikhathi sokuba sikwenze na ufakazi ofikelayo ufuna ukubiza ufakazi manje ofakazi bakhe njengoba ummeli oshishisayo ebize ufakazi wakhe. Ufakazi ofikelayo uzobiza kuqala umprofethi Noah futhi amfakazise. Noah, yini uzoyisho manje kule ntambama ngakho na? Wathi ngangiphila onyakeni wesayensi ophambili kude le kwezesayensi yalo nyaka lalingakaze line phezu komhlaba uNkulunkulu wamisela umhlaba ngezimila kanjalo ngeziphethu ezaziphansi komhlaba. Kodwa ngalokwisuku uNkulunkulu wafika kimi wayesengitshela ukuthi lalizokuna amanzi aphuma ezibhakabhakeni nganikeza umlayazo wami futhi wangitshela ukuba ngakho mkhumbi lokho ngakwenza futhi wathi lalizokuna amanzi aphuma ezibhakabhakeni. Nomnumzana ngkhona, umnumzana mnikazi nabo bonke abafo behlezi lapho bangihleka usulu futhi bangihleka ngokukholela isimangaliso esinjengaleso kanti ngokwesayense kwase kufakazela ukuthi akukho amanzi phezulu lapho. Babekwazi ukushutha inyanga, babekwazi ukushutha izinkanyezi, babekwazi ukwenza izinto zalolo hlobo, bakha izinto ngaleyo nkathi thina ezingeke sazakha namhlanje. Ngakho bafakazisa ngokwesayense kwakungekho mvula phezulu lapho. Kodwa uNoah wathi uNkulunkulu wangitshela ukuthi lalizokuna futhi ngakholwa uma uNkulunkulu washo njalo unamandla okubeka amanzi phezulu lapho. Ngakho ngasuka ngagonqa umnumzane kungakholwa ongihleka usulu umnumzane emnikazi wangingabaza umnumzane ukungabekezeli ngasuke ngagonqa ngaze ngakha umkhumbi suku zonke bayedlule base bathi awu ngakhele lizona namhlanje niyabo indlela efanele ngenayo ngangicabanga ukuthi wawusindile ngangicabanga ukuthi wawuzosinda ikiphi imvula na uyabi yambelani prophet uNowa njengoba ufanele ukuba nguye wakusho lokho manje kubulani labo abo lowo ngabantu oshayise ngathi bangamakholwa qabo mnumzane kungakholwa nomnumzane mnikazi nalabo banjalo badlala ukuzisho ukuthi bangamakholwa hawu prophet uNowa sasikwazi njalo ukuthi honge uprofet yabanga ngoba unemibono engubula engahambisani nesayense ayibambisani nenkambiso esimoteni yabo wena awubambisani nabelusi bethu kukhona kungalungile siyazi ukuthi wena ngempela usuye umprofethi kodwa wathi lalizo kuno lokho kwakuyinyanga edlula akukabibikho mvula namanje minyaka mibili yadlula hey profeti bengicabanga ukuthi wathi uNkulunkulu washo njalo awu iminyaka mibili sidlulile iminyaka emihlanu iminyaka engamashumi amabili iminyaka engamashumi amahlanu umkhumbi usuqediwe Nowa wayeteza iminyango nakho kufika umnumzane emhleke usulu umnumzane ankolo umnumzane emnikazi umnumzane angibekezeli awu manje iphi imvula na uNkulunkulu wathi lalizokuna akashanga ukuthi nini wathi lalizokuna akashanga ukuthi nini wavele wathi nje lizokuna thola umkhumbi uzophepha kuwo lizokuna akashanga ukuthi lelizokuna nini wathi lizokuna futhi wangawakho umkhumbi awukubukeke kimi sengathi uma wakhe umkhumbi futhi uyenzile ingxenye yakho uNkulunkulu uzokwenza ingxenye yakhe uzoyenza kodwa akashanga ukuthi wayezoyenza nini wavele wathi nje izokwenza lizokuna ngakho siyajola wathi-ke iminyaka yedlula yaye iminyaka leyikhulu neshumi nesishiyagalolunye futhi nje sekusilele cishe izinsuku ezisikhombisa ekubeni kube yiminyaka eyikhulu namashumi amabili mnumzane kungakholwa mnumzane emhleke usulu bonke laba banye mnumzane emnikazi njalo nomnumzane angibikazeli bonke bahlekisa ngami naye yonke into futhi bathi ngangihlanye ukuba ngikholwe zithambise siwubudedengi njengalobo lokho uma uNkulunkulu angitshembisa lokho washo into eyayingesile iqiniso futhi wayengenawo amandla okukweseka lokho wakusho kodwa ngamkhola uNkulunkulu futhi ngababelela ngangatatazela nakho lapho khona ngamkhola ngabambelela ngangatatazela futhi niyazi ngolunye isuku benyukela ukuzongihleka nomnyango wasevaliwe bathi awu uhlanye ludala luphumele lapho laze luvala umnyango ngiyethemba kodwa ngibizwile kodwa ngabatshela uNkulunkulu uvalile umnyango ungabazeka ukuthi imvula izona namhlanje lokho kuyoba yiyo usuku lokuqala lwandlula kwakungeka mvula base-ke bengihleka usulu ngempela kuthiwa uNkulunkulu uvale umnyango angizikhole izinto ezinjengalezo uNowa uvale umnyango yena uqobo yena namadodana akhe yabo umhlekohleko usulu u-ankholo umnqikazi kulungile kwaqhubeka isikhashana kodwa ngomezi ishumi nesikhombisa ngokunye kuza lana futhi la lapho uphisanga kwaqobo bonke labo bantu owabekwa ezivivinyeni ngokumelana nezwi likaNkulunkulu futhi wasindisa labo abamkhona uNkulunkulu futhi benza amalungiselelo ayo Nowa wathi ake ngithesti qabo Nowa yedla azibize omunye ufakazi asinazo isikhathi kule ntambama azidedele ufakazi ovikelayo manje abize ufakazi wesibili uzobiza u-Abraham u-Abraham wathi ngangingumuntu otshelekile nje ikholwa noNkulunkulu wakhuluma kimi ngezwi lakhe wayesethi kolunye usuku ukuthi ngiyobona nomntwana ngosara usara wayenamashumi ayisithupha nanhlanu futhi mina nganginamashumi ayisikhombisa nanhlanu ngashada naye ngenkathi wayeneminyaka ethi yayibe ishumi nesithupha ubudala wayengudadewethu ingxenye futhi wayengazali nami ngangingazali wayenyumba nami ngangingazali ngakho kwakungekho ndlela kithi ukuba sibe nalo mntwana futhi ngakho sakubeka iminyaka kodwa uNkulunkulu wakwethembisa futhi zehla futhi sathenga zonke izibotshana zokugqoka ezimbalabala nophini nayo yonke into salindela leyo ngane futhi zenza amaphuzwana nosara futhi inyanga yokuqala yedlula ngathi sara kubulali cishe usedlule ngeminyaka engamashumi amabili kunqamuka kuye esikhathini yabo futhi ngathi bathi sara ukhona umehluko kuloli lokuqi ngezinsuku zokugcina ezingamashumi amabili nesishiyagalombili na qhabo akukho mehluko awu ngangazi ukuthi sasizoba nayo ingane noma kanjani futhi saqhubeka unyaka emva konyaka futhi ngangisalokhu ngimkholiwe uNkulunkulu mnumzane ngikhole mnumzane emnikazi nomnumzane angibekezele bazama ngokwabo okwedlula konke ukusuka bazama kungitshela ukuthi nganginephutha ngane Abrahama wawungumlimi ophumelelayo wawuyindoda kahle wonke umuntu wayecabanga ngawe kodwa wachezukele kupheleni kuchuli ngiyibonile kodwa into ngeke yaba yiqinisa kukho ngoba sayenza ukuba ikhetha linjengawe nesalikazi sinjengosara ukuba nibe nengane kodwa ngamkholwa uNkulunkulu noma kanjani. Kwakuyiminyaka engamashumi amabili nanhlanu kamuva. Akakitshelanga ukuthi ngakizoba naleyo ngane nini kodwa wathi ngakizoba nayo futhi ngamkhola uNkulunkulu futhi ngabala noma yini eyayiphambene ngokungathi yayingenjalo. Ngangabazanga ngesithembiso sikaNkulunkulu ngokungakholwa. Akunandaba ukuthi bangake bahleka abahleka usulu abathi awusuye ngebe nguye akule kwenzeka hlakanipho yehlake wathi wakhula ngokuqine kakhulu ngaso sonke isikhathi kwenze njaloko kukholwa kungoqobo akukwazi kungabaza kodwa uma ungakwazi lokho uyeka ngokukhulu kushesha. Ngakho u-Abrahama ngicabanga ukuthi ubungaba ngofakazi omuhle kakhulu. Izwi alishiyanga ukuthi ngangizoba nini nengane inyanga yokuqala kodwa lathi sasizoba nayo ingane. Kulungile, asibize omunye ufakazi kokukhulu kushesha u-Izayo umprofethi ake simbuze ukuthize. Ngani wathi inkosi yakhuluma kimi ngelinye ilanga lesiprofethi ngangingumprofethi wonke umuntu wayazi ukuthi lokho engikushilo inkosi yabuhlonipha futhi bonke bangikhona nje kumprofethi futhi ngelinye ilanga nakho kufika into ethize ngubuthethengu futhi yathi intombi yokhulelwa awu manje lokho kwakungejwayelekile futhi kwenjelekile kuleyo nto engajwayelekile ukuthi uNkulunkulu uyasebenza yebo uxake kakhulu njengo Josepha wayefuna ukumkholwa uMaria kodwa kwakungejwayelekile kakhulu yebo akwejwayelekile kakhulu. Ngakho wathi ngathi ngenze lesi siprofetha wonke umuntu wangikholwa ngakho wonke amantombazane amancane alungela eyayingashedile elungela ukuba nomntwana ozalwa yintombi. Usuku nosuku unyaka nonyaka wedlula kwase kuthi-ke baqala ukukholwa ukuthi ngangingumprofethi wamanga kodwa ngiyazi ukuthi kwakunguNkulunkulu ofanayo wayehlala njalo enza lezi zithembiso ngakho ngahlala naso ngo futhi kwakuyiminyaka elapho emakhulwini esishiyagalombili kamuva ngaphambi kokuba ingane ifike kodwa intombi yakhulelwa izwi lakhe lafezeka. Ngisheshe sibiza omunye ufakaza, sibiza uMose. Mose wazalwa bonke abaprofethi bamiselwe ngaphambili siyakwazi lokho iziphiwo nokubizwa ngaphandle kokuphenduka. UJeremiya uNkulunkulu wathi ungakakhulelwa ngisho ezizalweni zikanyoko ngakwazi futhi ngakungcwelisa futhi ngakubeka umprofethi ezizweni. UJesu Kristu wayeyinzalo yesifazane kusukela ensimini yaseyitele. UJohane umbhaphathizi iminyaka engamakhulu ayisikhombisa neshumi nambili engakazalwa u-Izaya wambona wathi uyizwi lomemezehlane lukisani indlela yenkosi. Yabo iziphiwo nokubizwa akusikho ukubeka izandla phezu komunye nomunye kuyilokho kwenziwa nguNkulunkulu uzalwa kusukela ekuzalweni yabo lezo ziphiwo ziphakathi kuwe ngo uma uzalwa.
Moses born to be a prophet.
Abelano Moses wazalelwa ukuba umprophet futhi lapho wayephandle dlane emva kweminyaka engamashumi amane kususeni imfundo yakhe ayeyithole zathi kibithe futhi lokho uNkulunkulu wabonakala kuye futhi wakhuluma ngesibonakaliso nangephimbo insike yomlilo nephimbo elalingokomphalo impela. Futhi lasho lokhu nginawe Mose uzoba ngumlomo wami noMose wathi ngakho nonda angicabanganga ukuthi umlomo wami wawufanele ngangingiza kancane inkulumo yami yinhle. Inkulunkulu wathi kimi ubani wazi umlomo womuntu na futhi uma ungekukholwe lokho ngiyazi uAroni angakhuluma kahle umfowenu wena yiba nguNkulunkulu futhi yena makabe ngumprofethi wakho makenze futhi wena khuluma izwi futhi ngiyoba semlonyeni wakho futhi ukhuluma izwi. Manje lokho ngukuhlela kuhle kakhulu ngakho ngasuke ngahamba futhi wonke umuntu wakuhleka ngoba ngaseke ngineminyaka kamashumi ayisishiyagalombili ngo ubudala nganginentshebe emhlophe eyilenga lezazi kanje futhi nganginomkami ehlezi emnyuzini lonke shomi omncane ohlakothini lwakhe futhi ngangehlele kibhithe emehlo ami ebheke ngasezulwini nale nduku endala kwegwile esandleni sami ngangehlela ukuyolidla ukuhlasela komuntu oyedwa nento yakho yayingukuthi wakwenza kunjalo wakwenza ngenduku ekwegwile lapho ayengekwenze ngempi kodwa uNkulunkulu washo njalo lokho kuyexazulule. Ngapha ngikathi ngiqala kufika phambi kukababa wami ongcwele uFaro, umelusi niyazi futhi ngiyenze isimangaliso uNkulunkulu angitshela sona ukuba ngisenze isibonakaliso ngezandla zami noma ngenduku, niyazi umelusi uFaro ezansi lapho wayengafuni ukubambisana nami okokuqala nje. Kodwa ngenkathi ngiphoqa indlela yami ngingena ukukuthola, niyazi wathi ukwenza uhlobo, wazama ukwenza umsebenzi wenkosi ubukeke unethunzi, wathi wayenabalumbi lapho ababengenza into efanayo futhi abazifanisa nabanye abantu bakwenyama bavuka ukuba bazifanise nabanye abantu. Yilokhu iphela uSathane akwenza kuwo wonke umnyakazi ozifanisa nomunye umuntu wakwenyama, omunye umuntu ubone into ethize yenziwa nomunye umuntu uzama ukuzifanisa nayo. Ngenkathi bona bazifanisa nabanye abantu bakwenyama bayenyuka futhi bephendulela lezo zinduku zaba yizinyoka, njengoba nje ngenza umelusi uFaro wathi uyabo akulutho kodwa umlumbi, umlumbi owenziwe waba namandla kakhulu futhi sinento efanayo lapha, futhi ngokwesayense kanjalo njalo thina wena wenze khona impela nje sineziphendlela nezinto manje. Isizathu singiyakukholwa lokho, kodwa lokho akusiko lokho uNkulunkulu usho, niyabo manje wathi qabelani wathi thina wazama ukukwenza kubukeke kunethunzi engxenyeni yami, kodwa ngangiqinisekile ngangilazi lelo phimbo elikhuluma kimi laliyizwi likaNkulunkulu elilotshiwe nelikhulunyiwe lalenkathi. Ngakho nje ngabambelela ngakatetezela futhi nje wabashudula bonke basuka kimi. Ekugcineni wasiyisa entabeni lapho angitshela khona yembo kweside isikhathi eside, hhayi ngalolo suku kodwa isikhathi eside muva. Ekugcineni sifika entabeni lapho athi okwesibonakaliso ngiyobuyela kule ntaba ngabambelela ngakatatazela. Asithumele omunye ufakazi ngokukhulu kushesha ngaphambi kokuba sihambe, zidonse uJoshua enyukele lapha. UJoshua wathi uMose wakhipha ngamunye kuzo zonke izizwe lonke ihlelo futhi wasithuma ngaleyo ukuyohlola izwe, futhi ngenkathi sifika lapho emfuleni futhi sabuka ngaphesheya lapho futhi sabona lawo ama-Amaleki nama-Amori amaPherizi nokunye, wathi babe iziqhwaka, wathi abantu bayatazuluka ngenxa kwesaba. Awu ngeke sakwenza lokho uma sike zaze ezaxhasa umhlangano njengalowo inhlangano yethu izosixosha, ngeke nje sikwenze, ngeke sibe nezinto ezinjalo kunethunzi kakhulu, niyabo angeke nje ngani akune kwenzeka. Kulingenkathi bebuya nokho babenobufakazi bubonekalayo, babuye namagrebsi kulaloze, futhi inkathazo yakho kukuthi umuntu angaba kanjani noma ibandla noma ihlelo elike lanambithi ubufakazi bubonekalayo ukuthi uyaphila, futhi ke nimphike uma evukile phakathi kwathi na. Ningakwenza kanjani Pentecoste na nikhulumile ngezilimi futhi niwumushe ezilimi njengoba nizisho, futhi ke ningasala kanjani sonke izithembiso sezisalonyaka na? Nithathe ingxenye yalo futhi nithi yizwe lihle sasingenalwazi, kwakuyizwe lihle kufakaziwe ukuthi yizwe lihle, kodwa leso sixa sokugetha sisodwa sasingesikho ngoko kwalo lonke iPalestine laligcwele wona. Sikholelwa ukukhulumela ngezilimi nazo zonke lezi ezinye izimangaliso lezinto nokukhulekela abagulayo, bese kuthi ke uma isithembiso sikhuphukela lapha kwenye into njengoba kwakunjalo bethene seSodoma. Umala kwezine wathi ngaphambi nje kwesikhathi sikhulu lapho izwe labezizwe liyoshe lingonqe njengoba nje isetheba lashizwa, bese kuthi ke abalungileyo bawuphuma bahambe phezu kwababi, ngiya kuthuba kini welitsha ecotshwe ngomoya futhi uyophendulela izinhliziyo zabantwana zibuyele kukholeni kobaba, buyani njalo ngasinye sezikhathi uyafika. Kwakuyilokho-ke kungani ungakungabaza lokho uma eletha uKristu isithembiso abaprofeti izwi nayo yonke into futhi ngokuphelele kuya kwamba, bese kuthi ke babuyele muva futhi bathi abo ningababisani nalo mhlangano uma nikwenza ngizoninika amaphepha enu bekuyoba ingxenye yami, babengaba nazo izikhumba zabo zezimbuzi, igama lami lilotshiwe encwadini yokuphila yewudlu futhi lonke ikholwa. Lakho bayabuya futhi uJoshua wathi lapho bonke beza bengingahlala lapho isikhathi eside, kodwa ngiliqiniso neyazi ukuthi ngikhuluma ngani. Nabuchoshiwa wati, nabuchuliza bani. Ngati, angine mtiaba ukuti, mabona gala mepakulu kanga kanyani. Ukuti, mamelele kanga kanyani. Ukuti, mbona gala kungubuzaki kanga kanyani. Kumdani, kunukulu wati, kikati sisi kipite. Nginimiga elelizwe, nginimiga lona. Kata ngeni jilapo, kushanele futi ya nameke zidonga. Futi, akuchele ukuti, ngena futi. Akuthelele sitalo iMorris futhi uhlale phansi uthi sizoba namantombazane ukuba akulungiselele umbhede akakwenzi ngaleyo ndlela. Fanele uJoshua watshela nguNkulunkulu noma kuphi lapho amatshe ezinyawo zele ngiyatshela khona lelo nginginike lona amanyathela yechaze yifa futhi zonke sitshabise encwadini yesabakholwa kodwa fanele wenze amanyathela ezinyawo zakho. Fanele ulo lonke i-intshi lendlela awunakulo kuwe khona ke suka emdlalweni. Ngangena lapha kumikudala ngikhole ukuthi kwakufunesi sifundazwe eGeorgia Tech noma ndawo ndawo enhle lapho ngangine ngazingazi manje lokho kungathi ukuthi kwakusepumalanga ngaye enkundleni yebhola lezinyawo ngibone encane isayini encane njalo eyathi ukungifaka uqhozi okunesayini phezu komnyango ngenkathi ngephume ezindlini zokuxokela phakathi lapho yayini esayini ethi akusibo ubungako benje kulweni ubungako bokulwa obuse njeni futhi kunjalo akusikukuthi ukuthi bangakanani odtp phd lld onabo kungukuthi ungakanani kukakristu kukuwe kuya ngokuthi ungakanani ukukholwa okulapho hayi ukuthi ungakuchaza ingakanani lokho futhi uchaze lokho futhi uchaze ngale ndlela kungukuthi kungakanani ukukholwa nakho kunkulunkulu ukukholwa ukuthi ukhuluma iqiniso. Awu lokho kukuwe kuye ngokuthi uhlobo luni uma uyinzalo ka-Abrahama wenza njengoba kwenza u-Abrahama ubize izinto ezazingekho ngokungathi zazikhona. Manje uJoshua wathi ngabathulisa abantu ngokubatshela ukuthi thulani tu uNkulunkulu washo njalo uNkulunkulu wakusho lokho iqiniso kodwa niyazi babenezinsuku ezimbili kuphela kusuka lapho leyo yikadeshi Barinea babenezinsuku ezimbili kuphela babeyobe sebesezweni elitshenjisiwe. UJoshua wathi kwaba iminyaka ngamashumi amane ngaphambi kokuba sithathe izwe akashanga ukuthi sasizolithatha nini izwe kodwa wathi wadedela lezo zizukulwane ezidala sibuthuka labo abangakholwa wayesevusa ezinye izizukulwane zakholwa. Bashanga ukuthi babezolithatha nini izwe kodwa wathi babeyolithatha izwe futhi salithatha. Ngicabanga ukuthi ungufakazi omuhle ngicabanga kanjalo nina na impela ngiyacabanga salithatha izwe emva kweminyaka eminingi kangaka. Manje isikhathi siyabaleka manje ake ngibe nomunye nje futhi ufakazi ngaba naye na ngiledazini elilotshwe phansi lapha singabize ikhulu noma amabili kodwa ake ngibize nje omunye futhi uma nizongixolela ngaba yilowo fakazi na ngithanda kumthathela ibhokisi lezo zinsuku zisemuva lapho lokhu kulapha manje ngiyazi lokho kwakuyoba ufakazi babo kodwa ake ngithathe ibhokisi lofakazi kange ohe. Ngiyakumbula ezansi lapho ngisemfanyana ngifundile umlando wempilo yami futhi niyayazi indaba. Ngiyakumbula efuneni ezansi lapho ngisengumshumayeli umabhaptisti osemncane futhi ngangibhaptiza lapho cishe abantu abayizinkulungwane eziyishumi bemogwini ngenkathi ngeke intambama imvuselelo yami enkulu yokuqala abathi ababe lapha enkulungwaneni abaphendukile futhi ngangibabhaptiza phandle lapho emanzini umuntu weshumi nesikhombisa ngangimholela ephumela emanzini futhi ngezomsindo ngase laza wakushisa wakungoJune kwe-1933 onyaweni lomgwaqo uSpring eJeffersonville e-Indiana ngangibaholela phandle lapho nezingu konke phansi phezulu lwaluminyene nje abantu. Ngaphuma nalomfanyana ngangimbonile yatshala ngathi ndodana umemukele uJesu Kristu ukuba abe ngumsindisi wakho oqondene nawe na wathi ngimamukele. Igama lakhe kwakungu-Edward Colvin ngase ngithi Edward uyazi ukuthi ngenzani manje na wathi ngiyazi futhi ngathi ngiyakupapathiza ngikhombisa kulezi zethameli khona lapha ukuthi uzumamukele uKristu njengomsindisi wakho oqondene nawe. Uma ngikupapathiza egameni likaJesu Kristu uthatha igama lakhe uvukele kuphila kusha futhi uma ususuka lapha uzofanele uhambe ngokuphila kusha. Uyakuqonda lokho Edward na wathi ngiyakuqonda. Ngathi khothamisa ikhanda lakho ngathi baba sezulwini njengoba lensizwe sikuvumile ukukholwa kwayo kuwe futhi njengoba wena wasiyala ukuthi ukuba hambani niye ezweni lonke futhi nishumayele ivangeli nibabhaphathize egameni likaYise indodana nomoya ongcwele ubayala ukuba bakhona zonke izinto ozifundisile sengiya kubhaphathiza ke mfowethu othandekayo egameni lenkosi uJesu Kristu futhi lapho ngimlalise emanzini ngiyakhuphuka ngezwa into edize ihamba ngabuka isixuku futhi ngezwa iphimbo lithi buka phezulu ngacabanga yini leyona ubhili lapha unina emibili noma emithathu iminyaka ngaphambi kokuba sitshate wayemi lapho ngabona ubuso bakhe bumhlophe wayenekhamera esandleni sakhe buka phezulu ngalizwa kwesibili ngangesaba ngaqalaza abantu bemi lapho bebuka nje beshaqekile nje ngalizwa lisho futhi buka phezulu futhi kekati kibuka nakho kufika leyo nsika yomlilo efanayo yahola ku-Israyeli ehlane izibulumane zamehlo ziyibuka yehlela ngqo lapho ingangimi khona yase ithi njengoba uJohane umbhaphathizi wathunyelwa kwandulela ukufika kokuqala kukaKristu umlezo wakho uzosibekela umhlaba futhi wandulela ukufika kwezibili kukaKristu lokho kwangena ephephandabeni kwezamaphephandaba ahlangene udokotela Liveli lapha kule ntambama waligosha lathi nguwe eKhanada nakakhona umshumeli wendawo ibhaptisti esaphaphathiza kukhanye kwimfihlakalo kubonakala phezu kwakhe khona ngaleDallas eTexas noma Houston eTexas eminyakeni embalwa edlule ngenkathi abantu bekungabaza futhi kwakunzima ukuba ngazi ukuthi ngenze njani ngenkathi umshumayeli kahle oyibaptist wayefuna ukuba nenkulumo yephikiswano no-40 Bosworth yayingekho into yokuthiwa kuphilisa ngokukaNkulunkulu futhi ngenkathi ehlulwa inkulumo mpikiswano ngekhulu lamapesenti wathi ake ngimbone lophilisa ngokukaNkulunkulu evela futhi yenza ngathi ngiyehla ngakikuvulanda sesitezi ngathi angisuye umphilisi ngokukaNkulunkulu mnumzane ngathi ubungefuni ukubizwa ngomsindisi ngokukaNkulunkulu ngathi mnumzane Bosworth unibuzele umbuzo ngabe amagama obuhlenga kaJehova asebenza kuJesu yebo noma cha futhi ungeke umphendulo umbuzo wodwa nje kwakuyilokho kuphela umenge uJehova Jara ufanele abe nguye umenge suya akasuye umsindisi futhi ungeke wehlukanise amagama uJehova rabo umphilisi yena lo namuhle laphakade lento dai yayingena kunyakaza kodwa yima lapho futhi inkwankwaza nabaningi benu ubelapho ngitekele ukuzwa ngakho inkulumo mpikiswano yanikwa umnumzane Bosworth futhi ayizange ithole ngisho elilodwa ibuzo futhi ngenkathi iloko kwakungezikhulu zedolobha ongenalo isasasa emaceleni omabili ukwazi nje ukuthi umbhalo othini yayisilo kunje yithi makabele babengangazi ukuthi ngangiphezulu lapho futhi ngangidlezi phezulu lapho nomngami nobheke omncane ungothola iziqu kulonyaka esikoleni siphakeme futhi ngangidlezi lapho wayenonyaka nje ubudala ngangimphethe ngezingalo zami wasethi mfoti Bosworth wathi yazi umfoti Branham usemhlanganweni uma efuna ukuza awukhulule kulungile kodwa wathi nge futhi wonke umuntu uqala ukuqalaza futhi nako kume cishe amakhulu angaka abantu zikungwane cishe abantu abayizigolungwane ezingamashumi amathathu sasikade sinamakhulu ayisishiyagalombili sonke isikhathi ngale edlini yomculo futhi lokhu abantu bayangena ngamabhanoyi ngezitimela nazo zonke futhi lapho ngazikona wonke abaqemba abaphele kwasitala sangana ndawonye-ke uzothatha ukuhlushwa ukuhlanganisa nina abantu ndawonye anisoze nakukholwa kodwa uma sekufika lezo zikhathi yabo into eyodwa bayikholwa ngokuhlanganyela ukuphilise ngokukankulunkulu ngakho i-1ness 2ness 3ness 4ness nanoma yini okwakuyikho bonke bahlangana ndawonye futhi babe lapho le ndoda yathi akukho muntu okholele ekuphiliseni ngokukankulunkulu kodwa isikejane sabagqigqika abangcwele uRaymond Ritchie wasukuma wathi ningabanaka kanjani abagqigqika abangcwele lena wathi ningabanaka kanjani abagqigqika abahlanyayo na wathi ibaptist wathi kulungile bangaki kule ndlu manje abangakhombisa ngesitifiketi sikadokotela ukuthi uJesu Kristu uniphilisile ngenkathi uFoti Branham lapha na namakhulu amathathu asukuma wathi nithini kalokho nani yabo ngakho nje walwa ngokuthi kuthela ngacabanga ukuthi ngizokwehla ngezo umoya ongcwele ethi yehla ngabuka futhi nakho kwakukhona lokhu kukhanye kulengela ngqo phezu kwalapho engangikhona ngehlela lapho ngathi uma isiphiwo sinokubuzeka lokho ngokwehluka kodwa angisuye umphilisi uNkulunkulu ngumphilisi ngase ngithi uma ngifakazela uNkulunkulu uNkulunkulu ubophezelekile ukungifakazela manje iDallas studio nekamera enkulu ihlezi lapho bathi lo mfundisi wathi thathani izithombe zicobezelayo zaleyo ndoda endala ngizoyihlinza futhi ngiyihlubu le isikhumba bese ngibethela isikhumba sayo eminyango wami ukuthi rishela ube isikhumbuze kuphiliseni ngokwaNkulunkulu ngathini nje umKristu esho lokho ngomunye na niyabo waziwa ngesithelo sakho Ngakho wayesethatha izithombe ezicwebezelayo eziyisithupha wayesebeka inqindi yakhe phansi kwekhala likamfowethu Bozethe bengakayiqali inkulumompikiswane wathi sithathe kanje wayesesithathe umfowethu Bozethe wavele wama lapho nje futhi neyazi ukuthini ngenkathi esesithathe lezo esibuyisele estudio emuva lapho ukuba sihlole kwakungekho nomunye wabo bonke ngokuphelele bavinjelwa ngqi uNkulunkulu wengeke avume ukuba lowo mpiki inkolo ukuba beke umune wakhe phansi kwekhala ndoda emesabayo uNkulunkulu kanjalo owayethathe izithombe fikisami lapho ngathi uma kusekubuzweni ngesiphiwo sikaNkulunkulu ngokubona kufihlakeleyo lowo ngumbhalo othenjisiwo lokho ungafakaziswa kodwa ngathi mayelana nami ngingumphilisi qhabo mnumzane angisuye umphilisi mnumzane wathi njengendoda ngiyakuhlonipha njengomfundisi angicabangi kakhulu ngawo ngathi ngizozibuyisela izincomo futhi ngakho nje waqhubeka kanjalo ngakho wathi ngithanda ukubona wenza ngithanda ukubona ujabulo omunye umuntu futhi ngibabona unyaka kusukela namhlanje waqala ukujika ngathi uma ngikhulumela uNkulunkulu ubophezelekile ukungikhulumela ngingakaqedi nje ukusho lokho futhi nako kufika lokho kuvunguza futhi kwehlela ngqo ezethemelini lapho kwakukhona nakho kwehla leyo nsika yomlilo naleyo khamera enkulu yasestudio manje yasithatha izithombe uGeorge J. Lacy inhloko yezubunhloli FBI yencwadi yemilobo yeminwe yasithatha phakathi nobusuku ngalobo busuku ngenkathi besibeka kwakuyikho kuphela okwakunesithombe futhi nibangakona sebashelofini enu manje ekhaya lenu la yabo silenge eWashington DC eholo hola lezobungcweti bezenkolo ubukhona obungaphezu kwemvelo kuphela obake bathatha izithombe kuwo wonke umlando wezwe kuyini na ukhangisisani kubukani kunalibiki bukani ukuthi kwenzeni izana namuhla lapha kanti ofanayo manje ukuba benginezilimi eziyizinkulungwane eziyishumi bengingeke ngiqede ukumkhulumela ebona umzane umelisi wami wathi kimi emuva lapho wathi mfana waba nephupho akunandaba ukuthi waye ngiyakhumbula ngenkathi kuqala ngiqala ukuphuma futhi ngahlangana nani bantu lapha kule mazwe wangitshela wathi isiphiwo sokuqala siyoba ngukuthi wena iphimbo emva kwalokho kuyoba nguwe ubeka izandla phezu kwabagulayo futhi ungasho lutho kuyosho ukuthi kuyini bangake ukukhumbulayo lokho na ngase ngithi khona ke kuyofezeka washo kimi ngalobo busuku ngenkathi ihlangana nami esigayweni sakwa Green futhi ungambuza ngakho wayesethi yileyo ndlela okwakungayo ezinsukwini zasekuqaleni wathi inkosi yethu bakwenza ngendlela efanayo naleli yilona hora ukuthi lokhu kufanele kugcwaliseke yazi ukuthi ngoba yobuhlake ezweni anginaso isibopho sezifakazo zabake bantu ngizofanele ngiphendule kuphela ngobami ngisebhokisini lomfakazi ekuvikeleni uNkulunkulu nezwi lakhe engaziyo ukuthi liqinisile futhi izilwakhe ngenkathi ngimuze ngitshela lokho ngangingeke ngikukhole ukuba wayengangikhombisanga ibhayibhelini ukuthi kuthengisana nalosuku bangakakhumbulayo nganitshela ukuthi kuyofezeka washo ukuthi uyokwazi izimfihlo impela zenhliziyo yabo phakamisa isandla senu nebo futhi kwakwenza na sekuyiminyaka engamashumi amathathu nantathu kamuva akwenze kangaka leyo nkathi kufika kukho njengembewu ikhula kuyenyuka njengezwi lakhe futhi namhlanje ngikufakazi ukuthi uyaphila uyaphilisa lelani asisenaso isikhathi esiningi esisele okomuqa nje womkhuleko kubulani ngizolivala icala futhi nje ngilishiye kanje uma ningakholwa noma yibaphi ofakazi elifuna ukubakholwa kodwa kubulani umqondo wenu kwabasizi bejaji kule longi icala kufanele kube nabasizi bejaji futhi ke indlela owenza ngayo kusukela lapha kuyomphumisele isinqumo senu sabasizi bejaji manje sizokwenza nje lokho ibhayibheli lakusho nibeke izandla phezu kwabagulayo futhi bayosinda lokho ngokuthi amakholwa lezi zibonakalise ziyakubalandela abakholwayo manje uma nikukholwa siya kukholwa amakhulu lapha abengama amacala wonke phezu kwesizwe uFlorence Nightingale indodakazi engumzukulwane kaFlorence Nightingale okazeke eLondon eNgilandi yelele nisibonile isithombe sakhe lapho kungekho lutho kodwa izithunzi umdlavuza usumudle wamqeda siyasibona isithombe sakhe ekhasini elilandelayo na Bukani Congressman Upshaw, esasihlalele sinamasonto eminyaka engamashumi ayisithupha nesithupha wamalapha eCalifornia ngalobo busuku futhi ngingena ngaye emsamo ngangimi lapho futhi baqala umuqo omkhuleko ngathi ngibona inenekazi liyikhaladi lapho phambi kwami futhi inenengane endadlana udokotela omileyo ohlinze leyo ngane futhi wayikhubaza udokotela wayezacile wayefake izibuko zegobelodo lofuthu futhi kwayikhubaza ingane phansi lengaphandle lapho uhlobo lo anti omdala ujebayima esinda kugcisha amaphawundi angamakhulu amabili namashumi amahlanu langefika ishaya abangenisi ingandlela zonke donsa lolo hlaka ingane yakhe eyikulo wathi nkosi yawukela leyo kwakuyingane yami nomngenisi wathi ungeke wangena emkeni unalo ikhadi omkhuleko nenekazi awu ngathi nenekazi wathi mina ngiyenyuka ngiyalapho futhi babengenakumbamba wayemkhulu kakhulu kubo ngakho wayefuqa ngqo edabula muqa waqhubeka wenyuka ngekathi efika lapho cishe ibhela lapho ngathi umsuzu nje nenekazi uma inkosi uNkulunkulu ikwazile ukwazi ukuthi ubukhona lapho ngathi yileyo ngane kulungile ngathi ngeke ngakutshela lutho ngayo ngathi into kuphele engiyaziyo ngokuba nje ngikhulekele ingane futhi ngizokwenza lokho ngikhona lapha ngathi kodwa into kuphela engingayisho yile ngiyibonile wathi lokho kokucishe kube seminyakeni emibili endlule mnumzane wayesethi ingane yami ngekathi bese sabathansela kwayikhubaza ingane wayesethi selokhu yakhubazeka njalo ngathi awuma ukukhola kwakho bekungamthinta ukwehlisa lokho awuhlali ngani lapho nje futhi ukhuleke na ngathi ngathi njengoba bengisho emlayezweni wami ngase ngibuka ngase ngibone kwehla kumgwaqo owawubukeka ufana nendlela engqamu laphakathi kwezakhiwe encane intombazane ekhalate yona leyo inenotoli engalweni yayo iwuthintisela lapho yihamba ngathi anti uNkulunkulu sewuzwile umkhuleko wakho ingane isiphilisiwe yashiya sukuba ingane futhi ngadingeka ngiyithulise inokufana nabantu ababuthelwe impi futhi bethatha leyo ngane yehlela esixukwini kanjalo mizuzu embalwa nje ngathi ngibona indoda endala iphezu kwesitaki sefolishi olomile manje ingumfana semncane yawa futhi elimali enkolo layo ngathi badingeka babhole izimbobo kwiphansi lendlu ukuvimbela umbhede wayo obuhlaka ekungqaqazeleni ukusuka kwiphansi lendlu isigejana samakhole wonke umuntu enhliziyonye futhi ekuzwana kunye ehlezi amakhulu aphinde kamakhulu ngase ngithi iba yindoda enkulu isikhulumi solunye uhlobo oluthize kwase kungishiya ngase ngiqhubeka ngaqala ukuqhubeka manje nje ngalokathi udokotela N. Baxter wathola emuva lezi hlelele sinamasonto iqembu emuva lengemuva wathi lowo ngu-Congressman Upshaw sewake wezwa ngayena ngathi qhaba umnumzane wathi emuva eminyakeni yedlula wangenela ukuba ngumongameli ngathi angimazi umnumzane ngasho wathi uma ngizomletha ukukhombisa ngase ngithi ungubani na wathi ehlezi khona lapho futhi ngakho baminyusa ngesihlalo sinamasondo umkakhe waminyusa wathi tizwa uze wangazi kanjani na wathi udokotela Roy E. Davis lowo owakugcoba ebandleni i-Missionary Baptist futhi wayeyi yesikhulumi esi inhloko yengqungquthela yebaptisti yaseningizimu wathi kube nguye ongithumela lapha ukuba wena ukhuleke wathi bengikhulekelwe kusukela ngisengumfanyana kodwa njalo ngangikholwa ukuthi uNkulunkulu uyongiphilisa ngoba ngathatha isinqumo sokuma esifanele ngesikhathi sokunqatshelwa mina ngenkathi kwakuzongeniswa uphuzo ngabizwa ngomunye wamathambo omile ngathi ngalahlela ukuba ngumongameli wase-United States ngenxa yesinqumo sami sokuma ngathi leyo yinto yobuqhawe mnumzane ngathi inkosi mayikubusise ngathi kulungile lethe isigulo sokuqala sakho lapha umuntu wokuqala ozokwenyuka ngenkathi kwenza into ethize yenzeka eninikazini futhi kwalitshela ngakho ngase ngiphenduka ukuba ngibuke futhi ngase ngibona lowo congressman omdala egqoke isudu enemisho yophini uthayi obomvu ehla ezikhothamisa kanje bantu ihamba nje ngqo enqamula kubantu ngathi Congressman uJesu Kristu kuhloniphile usineminyaka engamashumi ayisishiyagalombili nesithubu kudala manje kodwa uNkulunkulu kuhloniphile ukubikeka sengathi ngenkathi ayezokuphilisa wayezokuphilisa usengumfana namathambo akho lonke nivezekezile phakathi lapho noma onke uyazi liyapeteka kanjalo njalo ngathi kubukeka sengathi wayezokuphilisa ngaleyo nkathi kodwa sekuphilisile manje wathi usho ukuthi sengiphilisiwe manje na ngathi isho kanje inkosi ngathi umuntu naye isute nemisha yophini na wayefake isute emnyama ngokuphaphathekile nothayi obovu ngathi unesute nemisha yophini na wathi yebo umnumzane ngathi engayoda nje ngolunye usuku ngathi sukuma uJesu Kristu uyakusindisa futhi bangaki obaziyo obufakazi bakhe na wamemhlanganeni kaBilly Graham esitebhisini zehlalamo kumele futhi wacule lithi ngencike engalweni engune phakade akaphindanga ahambe aye ezindukwini zokuqhugela noma ezihlalweni ezinamasonto inqobo nje uma wayesaphila uJack Mona ame wayesezansi lapho eMexico endala ngaloko busuku lapho engadingeka ifiso khona ngodongo usifazana omncane lapho omncane iKatolika laseMexico busuku ngaphambi kwalokho babeka izandla phezu kwempumputhe endala yathola ukubona kwayo lelona usifazana omncane bathi uBilly woza kimi wathi babayi ngangibiza indoda ngokuthi uManiana ukuthi Maniana kuchaza ukuthi kusasa wayeyisinokwe kakhulu wayenikeza amakhadi omkhuleko noBilly wahamba nayo ukubabone ukuthi wayengani ithengizini ngakho wathi unikeza wonke amakhadi omkhuleko wayesethi umunye wesifazane unengane efe kulokhu kuza kwakucishe kube leshumi ngqobe usuku phandle kuleyo nkundla yenkunzi lapho nemvula nje liyithulula phansi olunye ohlobo oluthi alube yinkundla enkulu evulekile wayesethi bangingenisa futhi bangehlisa ngezinto ebhizi zesinye izikwelo umfowethu Jack Moore nabo ulapha manje wayesemsamo wathi ngina bangenisa abangamakhulu amathathu ubemi lapho futhi abakwazi ukubamba lowo wesifazane wathi uyogibela phezu kwamahlombe abo agijime phakathi kwemilenze yabo ngase ngimtshela ukuthi angeke anyukela lapha ngoba wayengenalo ikhadi lomkhuleko futhi asisenawo amanye amakhadi omkhuleko wayengenandaba nalokho wayefuna izandla zibekwe phezu kwaleyo ngane ubone indoda eyikatolika yayikade ipuputha iminyaka engamashumi amabili noma amashumi amathathu uthole ukubona kwayo ngokukhulekelwa nomgibe wezingubo ezindala ngicabanga ukuthi lokhu kuyinto ethize na oh kuphindwe kathathu kwalomsabo ngitakweza phakama kangako kuze kuyofika lapho okuphela khona amehlo akho nabatshala abadala nezigogo ukuthi bake bazi kanjani ukuthi kwakungokukabani angazi kodwa bakhona kalulo ukukhona komntwana ngakho ngathi awu ngatsho kumfowethu Jack yena nami izinwele zethu zifana niyazi ngakho ngathi mfowethu Jack angeke awazi umehluko phakathi kwakho nami ngihlela lapho bese ukhulekele ngane wayesethi kulungile futhi Branham waqala ukwehla manje uJack uhlezi khona lapho ngakho sasi waqala ngaqala kushumela kanje ngase ngibuka ngase ngibona ncane ingane engumethiko ingane ncane nobuso bomnyama imi lapha phambi kwami mamatheka nje izisinyana zayo yayingena namazinyo ngathi awume kancane awume kancane ilethe lapha ingane ngathi Nkosi uNkulunkulu angazi wenyuka egijima futhi nesiphambano sesifanekiso sika Kristu esandleni sakhe empompoloza Padre kusho ukuthi fata ngathi sukuma manje wayenomncane ublakethi obukeka uhlaza sibhakabhaka lengane ncane ikongobele ifile ilele phezu kwawo nje emanzi te izinwele zakhe zehle zonke inenekazi elincane elihle mhlawumbe ingane yalo yokuqala lilapha emashumi amabili ubudala niyazi futhi nje laliyibambe ibheke phansi kanje ngase ngingithi ngizoyikhulekela ingane labeke izandla zami abawumusha umkhuleko ngathi Nkosi uNkulunkulu kuphela ngibone umbono angazi futhi icishe ngaleso sikhathi yasho yakhahlela futhi iqala kutazuluka nokukhala kanjalo ngathi mfowethu Espinosa kuzihlalo womhlangano ngathi ungabuthathi nje obufakazi balowo sifazana thumelele obufakazi kuloko kudokotela udokotela wobusayini obufakazi obubonakalayo kwi-voice of the healing yamadoda ngani bulawe yimoni phindeka kabili ngaloko kusa ngelesishiya kalelunye ngqoye office lakhe washo ukuthi ifile ingase mthekumulo kade ilele emvuleni usuku lonke ifile futhi iyaphiliswa iyaphila namhlanje ngokwazi kwami iphilele umbuso kaNkulunkulu lezi lezi ninge ziphume eAfrika lapha kibona khona beyedela uqobo bezinkulungwane ezingamashumi amathathu benikele impilo yabo kuJesu Kristu uNkulunkulu yagcina izwi lakhe kuyelezela namuhla laphakade njengofakazi wakhe
Yikomkondo
wenu ngabasizi bejaji nesenzo senu yijaji lenu manje khothamisane amakhanda enu umzuzwana nje kosi Jesu icala alikaqala baningi kangakanani abanye ebesingababizela phezulu lapha emsamo wena wathi uma bebeka izandla phezulu kwabagulayo bawusinda wena wathi imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza usifazane wathi into engubo yakho wena waphenduka wase umtshela okwakwenzekile futhi ugcina wonke amazwi akho alikho elawo eliyiphutha iphutha likho ngakholwa Nkosi umnumzane akholwa nguye owonakalisa umuntu umnumzane emnikazi nalowo kabekezele ongenakulindela enkosini futhi nokho uzibiza ngenzalo ka-Abrahama wo moya ongcwele ufakazi ovikelayo wena uyazi ukuthi ubani onokukholwa nokuthi ubani ongenakho kodwa uNkulunkulu ngikhulekela ukuthi uzohlehlisa konke ukungakholwa kwale ntambama futhi kwangathi ijaji likhulu lomhlaba wonke lingeza ngaphambili manje lo waloba izwi uyizwi kwangathi angeza ngaphambili futhi njengoba laba bantu bedlula lapha ukuba baphilise kwale ntambama kwangathi ngomunye wabo bangacabangisisa manje basekuthethweni kwecala ngilibeka ngo emathangeni abo Nkosi umqondo wabo ungabasizi babo bejaji nendlela benze ngayo kusukela lapho kuqhubeka uma ula kulomuqa izofakazisa ukuthi bacabangani ngezwi likaNkulunkulu ngakho sibe Nkosi ukuthi lo mlayezo wokugcina owawushumayela kubafundi bakho ngenkathi ubathuma amazwi okugcina awa ezindebeni zakho ezingcwele uma bebeka izandla phezu kwabagulayo bayosinda lokho ngokuthi amakholwa izinto zokugcina wazisho kuthunywa kokuqala wake wakuthuma umuntu ukuba kwenze uMathewu eshuma okungukuthi niphilise abagulayo nikhiphe amademoni nimukele ngesihle yiphani ngesihle kuthunywa kokugcina bani niyezwe lonke nikhiphe amademoni nibeke izandla phezu kwabagulayo bayosinda Nkosi kwangathi abantu bangaqonda ukuthi lokho kukholwa kubambelelwa kwehange njengoba kwenza kubo bonke ofakazi baya kukholwa kunendaba kudingi ukuba kwenzeke manje kodwa owakusho uyakufezekisa wena wathi uma ungangabazi enhlizeni yakho ngokushesha kuyofezeka imbewu izofanele imile kwangathi abantu bangakubona futhi baqonde ngokuba sikucela egameni likaJesu amen Ngabo ikhona na manje ukugcina konke kwamazi akhe niya kukhola lokho na manje nihloniphe ngokuzithoba ngempela wonke umuntu kuzizwana nje singakawubiza umoqo omkhuleko sifune ukuthula manje khumbulani senicabangisisile na senifikile esinqumweni sabasizi bejaji abasizi bejaji na phakamisani izandla zenu uma senifike esinqumweni sabasizi bejaji ngabe uNkulunkulu ube nokulungiswa noma kabanga nobulungiswa na ngabe izwi lakhe ngabe nguyena izolo namuhla naphakade noma kasuye na manje uma uphakamisa izandla zakho yedlule kulomuqa manje ke indlela owenza ngayo kusukela lapho kuphuma ngabe wenza njengo-Abrahama nomnumzane ankolo na niyabo umnumzane emncikazi umnumzane angibekezeli balahleni kholwane uJesu Kristu ukuyena izilo namuhla naphakade Ngisihambi kini kodwa manje ubunaziswa ukuthi usekhona elapha ukuthi uma nje nizokwemukela izwi lakhe enhliziyweni yenu manje ningahle ningakwazi ukwenza lokho sinoyedwa wabe sizukulwaneni sisodwa akukho nomosa yedwa akukho nomunye wabo bonke owayengadingi ukuphendulwa so uthuli lube amazeze kanjalo njalo namanzi abe yigazi akukho nomosa oyedwa bonke abanye bakholwa nje akusho niyabo kuneqembu enhla lapho elifuna ukwenza inhlangano kulo udathane nabo futhi uNkulunkulu wathi zadliwanise nabo nezwe labathatha niyabo nalokho kuphela kwakuyilokho kwakuyisifanekiso salokhu kungokwangempela izwe liyabathola ngokushesha niyabona ukuthi kwenzekani kubo bonke uma ukholwa konke kungenzeka niyakukholwa lokho na impela konke kungenzeka uma bekholwa kulungile khulekani bekani ukukholwa kwenu kuNkulunkulu somandla Bekunombuzo lapha ebengifuna ukusho lapha yebo uma omakhelwane benu benibona nabantu okubonayo wedlula kulomuqa kulentambama uma bekubona uza wedlula kulomuqa bazokwazi ukuthi isinqumo sakho sabasizi bejaji sine emva kwalapha indlela owenza ngayo nendlela ofakaza ngayo uma kulandelayo ugijimela kubelusi wakho angikutholanga ngifuna kukuzama futhi uyabo umba imbewu akusoze kwafezeka uyabo ungayimbi imbewu yakho inikele bese uyishiya lapho ukhohlwe yiyo lokho kuNkulunkulu enhliziyweni yakho uma ungakukholwa kuzokwenzeka yakukhona lokho mnumzane uhlezi khona lapho ngo ufake leyo suti ebukeka impunga uhlezi khona lapho emuva ngo ungibuka na uyakukhona lokho na khona ke ukwethuka kwakho kukushiyile angikaze ngibone into empilweni yami siyizihambi komunye nomunye mnumzane na kunjalo yilokho kukuphethe ukuze uzokwazi mina nginceke kankulunkulu wesifazane ohlezi eduze kwakho uphethe inkathalisisi kunjalo uyakukhola na akabisa sanda sakho ukuthi uyakukhola ukuthi usuphulukisiwe yiba nokukholwa nje usifazane ohlezi eduze kwakhe unenkathazo yenhliziyo uyakukholwa lokho ukuthi uNkulunkulu uzokuphilisa na kulungile mnumzane uma ukukholwa ungaba nakho uyedwa ohlezi eduze kwakhe unenkathazo yabesifazane uyakukholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphilisa na usifazane ohlezi eduze kwalokho inenekazi elizimukile linesifo sikashukela uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphilisa na usifazane ohlezi phezulu lapho unento ethize engalungile ngaye unenkathazo yabesifazane ohlezi ngqo phezulu lapho ekupheleleni komuntu ngikholwa ukuthi leyo into yake ehlezi emuva ngqo ukusuka kuye lapho inohlobo oluthizelwe nkathazo yekhanda olubangelwe ingozi kunjalo na phakamisa izandla zakho ovulando osesitezi uyini nangi umfakazi wakhe ukuthi uyaphila lapha kule ntambama ukuyelezela namhlala phakathi uyawagcina wonke amazwi lakhe misebenzi engiyenzayo mina niye kuyenza benzeni labo bantu phezulu kuvulando osesitezi na omunye umuntu othize uyakhona umzuzu manje nifuna ngikhombe nina bange abakakholwa na kungahle kuliphoxe bangaki abakubonile kwenziwa kuyakwenza kuphela ufanele uvumele ukholo nokhula kukhule ndawonye bonke abantu kulo muqa lapha onamakhadi yomkhuleko bumbani lindane sibambelele ngqi umzuzu nje bangaki abelusi abakholwayo abalapha kule ntambama ose esecaleleni futhi futhini yakhole ukuthi umakho shimile siupha uqinisile na phakamisa izandla zenu nonke belusi abakholwayo wozani lapha uma ngisuka lapha futhi niyabona ukuthi kuzokwenzekani kule ntambama nalaba bantu bephilisiwe khona ke abanye babo bathi niyabo ngokutshelekile umvangeli nenkonzo encane nehlukile ubeyongena ushiya umelusi isiqothi phambi kwebandla ibandla lithi oh uma umfowethu Robert ebuya umfowethu Osmol umfowethu sibanibani noma umfowethu Branham omunye umuntu wo umelusi wakho nelungelo lifanayo kulokhu engikwenzayo noma ubani omunye yabo umelusi wakho uyindoda ejunywe ivela kuNkulunkulu njengani noma yimuphi omunye umvakeli futhi ngifuna abame sabake phela uNkulunkulu abelusi abakholwayo ukuba beze lapha futhi bame nami umzuzu nje lenyukele lapha umzuzu nje zibumbele umugqa oyidabuli khona lapha ngiqonde indoda ekholwa ngempela manje ningavumeli abangakholwayo benyuke nizovimbela abagulayo uma wethulela kahle lombhalo futhi namhlanje uNkulunkulu esabonakale kithi lapha futhi wakhombisa ukuthi usecaleni futhi simkholiwe futhi sazi ukuthi ukhuluma iqiniso futhi uqinisile niyakukholwa na bela uma ukukholwa amen uyakholwa ukuthi kwethuka kusukile kuwe mnumzane uhlezi khona lapho ekugcineni na uyakholwa ukuthi uzokusindisa na kulungile nenkathazo yakho yesisu eduze kwakhe uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzoyiphilisa inkathazo yesisu futhi akusindise na uyakukholwa lokho ungaba nakho futhi ngabe yilapha bonke abelusi abakholwayo abakhona lapha namhlanje na kulungile lokho kwenele uyede wenele ukuthi bonke abantu onamakhadi omkhuleko okholwa umakho eshimi lesithupha manje kubulali ningangeni uma ningakukholwa niyabo ningenyukele lapha kulokho kuzenzisa niyabo lokho kubi kodlula yonke into uma ungakukholwa uthi qabo angikukholwa qhubeka nomnumzane angikholwa nomnumzane omncikazi noma omunye othize phela uma uyinzalo ka-Abrahama yangokoqobo futhi ufuna ukuthatha isinqumo sakho sokuma isinqumo sakho sabasenzi bejaji kuhlangatshezwane naso naso so futhi ufuna ukukhombisa yizwe ukuthi isinqumo sakho sabasizi bejaji kuhlangatshazwane naso ukuthi uyakukholwa ukuthi lonke izwi uJesu Kristu alisho liyafana nofakazi bakufakazisile kuwe kulethe mbamo ukuthi nguyena ezolo lamuhla naphakade ukuthi labo abanamakhadi omkhuleko lapha behlele ngo lapha bese bema khona lapha manje imani khona lapho nje uma nithanda manje bumbani umuntu nje bese kuthi ke bonke abakulengxenge lapha kadimkhuleka jike futhi azungeze ngemuva bese efola emqeni emva kwabo ngqo ngapha manje bakuthi wonke lowo okulela yenye ingxenye ngapha ajike bese eya ngemuva kobonda leyo ndlela futhi yalandele ngqo phakathi emva kwalomuqa lapha lapho behle ukuthi wonke lowo okuvulando sesikezi alandele ngqo emva kwalo Nonke nina onamakati omkhuleko ukuba nikhulekelwe futhi osucabangisisile isinqumo sakho sabasizi bejaji sesixazululiwe sekufinyelelwe kuso yanini ngasobondeni bese nibumba muqa ozongena ngqo emva kwalapha. Manje lathi iphepheli na ake ngilifunde futhi into exakile ivele nje lawa levuleka endaweni ngikhole ukuthi inkosi ifune sikufunde lokho futhi yabo. Ngasemuva yabonakala kwaba yishumi nanye senze indlela efanayo kule ntambama ilapha bangaki okholwayo ukuthi uKristu nomoya ongcwele ukuthi umoya kaKristu ungumoya ongcwele na kusobala kunjalo. Kukho uNkulunkulu abathathu noma bane munye kuphela uNkulunkulu zintathu izingxenye zikaNkulunkulu ezingahlonitshekwi yize ndodana nomoya ongcwele kodwa abasibo uNkulunkulu abathathu lowo ngumetende niyabo kunoNkulunkulu oyedwa kuphela futhi lezo yizingxenye ezingahlonitshekwi uNkulunkulu uyise wayesehlane njengensika yomlilo kulungile uNkulunkulu indodana uNkulunkulu uyise wadala umzimba kwakunguNkulunkulu indodana futhi waphila endodaneni yabo uNkulunkulu wayeka uKristu enza ukuba izwe uyisane naye ukhole lokho na uma ungumKristu uyakukholwa futhi ke useyisikashana neze lingabe lisangibona futhi manje yabukana uJesu wathi ngavela kuNkulunkulu futhi ngibuyela kuNkulunkulu emva kokufa kwakhe ukumbelwa ukuvuka wenyukela phezulu futhi ke kathi Sawuli wasethatha esendleleni yakhe ebheke ezansi eDamaseko kukhanya ukukhulu insika yomlilo futhi yashaya phambi kwakhe kunjalo na kwenzani na ngamshaya waba yibubuthe futhi ke kathi evuka wathi manje kubulana umhebhero wazi ukuthi lokho kwakuyini kungenjalo wayengeke athi inkosi kozu kubani na wayazi ukuthi abantu bakubo babelandela lokho kukhanya leyo nsika yomlilo yabakhiphe kibithe kozu kubani engimhluphayo na yathi ngikuJesu yakulukhulu kuwe ukukhahlela ezinkandini kwakunguye ongenayo njengensika yomlilo ngalobo busuku wayesekhipha uPetro etshele futhi manje bukani uma le omoya ofanayo ubuya uye kuba nezingxenye ezifanayo ezingahlukaniseki owawunazo lapha uma ngukukhanya na awuyini lensika yomlilo leyo na manje uma ngingaphinde ngilibone madoda nani bantu ubufakazi bami ubufakazi si ukuthi buqinisile iBhayibheli liyafakaza ngabo izwi lesayensi liyafakaza ngabo lowo uGeorge J. Lacy wathi ngangihlala njalo ngithi kwakuyisense ephathelene nengqondo qobo lami mnumzane Benema kodwa wathi ngaba nako phansi komsebo ogqamisa kakhulu nazo zonke izinhlobo zomsebo ongenakubona nayo yonke into engingayithola ukukhanya kwashaya igilazi yeqoqa ukukhanya ikuhambise ngamsebe munye nale ngilazi yeqoqa ukukhanya ikuhambise ngamsebe munye ingeke ithathe isayenze phathelene nengqondo ngakho uma ngiphile noma ngife kuqinisile noma kanjani ibandla liyakwazi kuqinisile isayense iyakwazi kuqinisile manje kuthiwani ngani na ngubulani akusimi nguye akusimi angimuntu kodwa nje omunye wethu nonke nguye uzofanele athole umuntu mumbe akukho umuntu akufanele kodwa umuntu mumbe uzofanele kwenze kumbulana kusiyo umsebenzi elula kodwa ngumsebenzi wenkazimulo ukwazi ukuthi inkosi yenu ilapha futhi ningatshela abazalwane benu iqiniso kodwa kulukhulu uma bengayikuphukholwa kodwa lokho sonke sizofanele sibhekane nalokho kumbulani manje nina zithameli ngabe lonke senithe anilayine manje na ubukeka sengathi senilayinile manje uma bekhona abakuvulando sesitezi abalandela ngqo phakathi emuva kwalomugqa lapha manje kubulane laba ngabelusi benu kanje lonjalo indoda kaNkulunkulu emkholwayo uNkulunkulu ningamakholo na nime lapha kuba nenze ubufakazi ukuthi niyamkhola lo Marko 16 ukuthi uqinisile na kulungile manje iBhayibheli lathi uNkulunkulu ukukhona umzinizo ogulayo uNkulunkulu yakubavusa uma bebeka izandla phezulu kwabagulayo bayebusinda manje sizonikhulekela manje nisami ngokuhlonipha ngokuzithoba ngokuthula bese kuthi ke uma nedlula lapha njengokuthi nje beniza nivumile ukuthi niyamkhola uJesu Kristu ukuthi uyindodana kaNkulunkulu futhi khona ke abani niye echibini ukuba nipapathizwe noma mfudlana umfula noma ngabe kukuphi futhi uma upapathizwa yiloko kuphela umshumeli angakwenza shumayela izwi unikholwe upapathizelwe kukho ukuthethelelwa kwezono zakho uvuke ungukuphila kusha bese kuthi ke indlela wenza ngayo kusukela lapha kuqhubeka ikhombisa ukuthi ngabe uyamukela ngempela uKristu noma cha manje umokholela ukuphiliseni ngokuka kuNkulunkulu futhi usumemukele manje njengomphilisi wakho simi lapha kuba sibeke izandla kwabagulayo indlela owenza ngayo kusukela ekupheleni kwalowo muqa kuqhubeke konke ukuphila kwakho uzoba yijaji kunendaba ukuthi uthini niyabo ukuthi ngiqonde ukuthini na futhi ubiliseke impela nje ukuba usinde njengoba uzohlala ungumkristu ungumkristu isikhathi eside kangakanani emva kwalokho na inqobo nje uma ukholwa futhi uphilisiwe inqobo nje uma ukholwa qaphelani lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo ngegama lami bayekukhipha amademoni bashumayele ngezilimi ezintsha baphathe izinyoka uma bephuza okubulalayo akusoze kwaba nengozi bayakubeka izandla zabo phezu kwabagulayo futhi basinde ebusweni balokhu umqondo wami ufinyelele esinqumweni sabasinzi bejaji cishe eminyakeni engamashumi amathathu nantathu edlule nguyena ezolo lamuhla laphakade ngokumkholwa uzikhombe yena uqobo lapha kule ntambama ubufakazi obungenaziphoziso isimangaliso noma yini engachazeki isimangaliso ukukhombisa ukwenza ngaso sonke isikhathi wena uthi yini ungavele nje benazi yini usifazane yedwa wathinta ingubo yakhe wayesethi ngiphele amandla bangako siye lokho na uphumile amandla kimi manje waye yindodana kaNkulunkulu kuthiwa nike ngami isono esisindisiwe ngomusa na yabo kodwa wakwethembisa ukuthi kuyakwenza yizithembiso zakhe akadingi ukukwenza kodwa wethembisa ukuthi uyakwenza manje niyakukhola nonke emkeni niyakhola na umqondo wenu ufinyelele kuleso sinqumo sabasizi bejaji na manje kuzoba semathangeni enu manje umqondo wenu usufinyelele kuleso sinqumo sabasizi bejaji ukuthi niyakhola ukuthi Jesu Kristu ukhulumela amazwi uma nikholwa nini nisemqeni womkhuleko phakamisani izandla zenu Nonke nisemqeni omkhuleko nimukele ukuphulukiswa kwenu phezu kwezisekelo zalokhu ukuthi niyabakhola abanusi benu nathi sonke ukuthi sikhonze uNkulunkulu ophilayo weqiniso nalobo bufakazi enibubonile bakhe kule ntambama bumkhomba laba enathi lo owenza izwi okuyena izolo lamuhla laphakade uma nikholo phakamisani izandla zenu kuzofanele kwenzeke nje nginendaba ukuthi ungubani uma uzohlala nalokho kuzofanele kwenzeke ngokufanayo nje njengezimvula zehla ngokufanayo nje njengoba Mose abakhiphe eGibhithe ngokufanayo nje njengoba intombi yazala umntwana ngaphandle kukababa wasemhlabeni kuzoba yinto efanayo uma ningakungabazi Roy Waza lapha manje futhi uthathe lokhu ucula ukhole kuphela umzuzu nje size sikhuleke befundisi sikhothamisa amakhanda ethu bandla ndawo zonke
Our Heavenly Father the strain of this moment We are wondering
Baba wethu sezulwini ubunzima balomzuzwana siyamangala Nkosi ukuthi bangaki njengempela okholwayo imbewu isihlanyelwe izwi selifundiwe uKristu umoya ngene ubonakala phambi kwethu futhi wakhombisa lokho kuphilo okwakukulokhu kukhanya futhi wayengukukhanya kwezwe ungukukhanya manje ungukukhanya kwaphakathi kukhulu futhi ubonakala phambi kwethu kule ntambama futhi wenze nje athi uyokwenza kulesi sizukulwane Izwi selikhulunyisisiwe izwi selikhonjisisiwe futhi abantu manje uma nje belikholisiswa ngayo yonke inhliziyo yabo siyabakhulekela baba thatha konke kungakholwa Ngakathi indoda engafakazanga ngokumelana nawe kule ntambama indoda edala ukungakholwa umnikazi no ukungabekezeli wangathi angakhishwa phakathi kwethu namhlanje wangathi angayongena ebumnyameni bungaphandle wangathi engasuka kulendlu ukuthi ufakazi omkhulu ovikelayo umoya ongcwele angaphilisa wonke amazwi lapho bedlula siphe khona wangathi bangasuka lapho umqondo wabo wabusuvele usendlulisile izinqumo zabasizi bejaji uthi bayedlula futhi manje moyo ngcwele philisa lelozi kubo ukuthi umsebenzi usuveziwe masinya nje ukusebenza kokugcina sekwenziwe ukuba kubekwe izandla phezulu kwabagulayo siphe khona Nkosi ngikubiza konke ukuphiliswa kwabo egameni lika Jesu Kristu manje into elandelayo ukuba yenziwe ngokubekwa kwezandla njengomkhupho ompaphathize nje futhi nimbelwa kanye naye ke futhi livuka futhi nisuke nihambe nokuphila kusha nebo ngathi ungazizwa ukuthanda kodwa uyakukholwa, qhubeka nje uhlale nakho. Ekugcineni, emva kwesikhathi uthola ukuthi unokuphila kusha. Leyo indlela efanayo okuyiyo lapha, imbewu ehlanyelwe siyayitshala manje ngokubeka izandla phezu kwayo. Senzani kulokhu na? Sizikhomba thina uqobo njengasetestamenteni elidala, babeka izandla phezu komhlatshelo wabo ukuzikhomba bona uqobo ngokukholwa. Sibeka izandla zethu phezu kukaKristu ukuba sizibandakanye naye. Namhlanje sibeka izandla zethu phezu kwabagulayo ukuba sizibandakanye kanye naleli zwe. Niyabokholwani manje nenkosi izonisindisa. Manje umfowethu Potazi uzobecula ngokuthula namaogani, amapiano kanjalo njalo. Kholo kuphela, konke kungenzeka, kholo kuphela. Ithi ake nicabange nje manje uJesu ehla ivele kuleyo ndaba lapho abafundi babehlulekile odabeni lokuba nesithithwane emva kokuba ebanika amandla kuba bakhiphe amademoni. Izinsuku ezimbalwa nje emuva kwalokho kwakungesikho ukuthi babengenawo amandla, kodwa wathi ukukholwa kwenu kube yisizathu salokho. Ngiyabona kodwa ngenkathi efika kuJesu wazi ukuthi washaya ukukholwa lapha. Manje kholwani ngaye yonke inhliziyo yenu manje ngenkathi ngokuthula sisacule lithi kholo kuphela manje. 40 Borders kholwa konke kungenzeka, kholo kuphela. Manje asinicule kanje wonke niculayo. Manje ngiyakholwa. Yakholwa na? Siphakamise izandla zethu. Manje ngiyakholwa. Onkulunkulu egameni likaJesu philisa laba Nkosi ukuthi lamaduku abamele ngenxa yenkazimulo yakho. Sibe khona Nkosi. Ngiyakholwa. Manje ngiyakholwa. Ngokuthi manje ngiyakholwa. Konke kungenzeka. Ngokuthi manje ngiyakholwa. Yazi ukuthi senzeni na? Silandele imiyalo kaJesu Kristu. Manje nisalokhu ninesinqumo senu sabasizi bejaji. Ngiphilisiwe. Akunakwenzeka kimi ukuba ngingasindi ngoba uNkulunkulu wenze isithembiso ngezindebe zami ezifayo, into yokugcina ezindebeni zami. Ngikholwa ukuthi ngiphilisiwe. Niyakukholwa kanjalo na? Ngiyakukholwa. UNkulunkulu akubusise mfowethu dadewethu. Manje asisukumeni ngezinyawo zethu mzuzwane nje. Angazi kuyoba nini. Ngithemba ukuthi khona nje. Kodwa size sibonane. Size sibonane. Size sibonane. Sebukhoneni bethu manje. Size sibonane. Size sibonane. Nkulunkulu abe nani. Size sibonane futhi. Sikhothamise amakhanda ethu sisalihamisha. Size sibonane wo uNkulunkulu, izwi lakho malibe isibani manje esikubonile nesikuzwile nesikufundile, futhi kwangathi kungasiholele ezinyaweni zakho, kwangathi singahlala njalo njalo lapho sikholwa yizwi lakho. Yonke into owayethembisa siphe khona Nkosi. Size sibonane. Size sibonane. Asikhothamise amakhanda ethu manje ngenkathi umfowethu othandeka kakhulu impela umfowethu Johnson ethatha umkhuleko wosikhipha. UNkulunkulu akubusise mfowethu Johnson.